someplace
ingendawo lezweli lapho enini idla khona futhi ibizwa ngokuthi ake sibone iDogpatch restaurant nginayo eyodwa namhlanje uma noma ubani edla lapho khona ke bathatha imali obanike yona bese bethumela ebandleni kweshumi kuyo kundawo nathize ku 319 West Jefferson Street ngicabanga ukuthi ingakho uBilly ubenayo ibekwe lapha ukuthi ukuze bezokwazi ukubona lokho kuhle kakhulu
Now, brethren,
manje bazalana ngazi ukuthi inqubo yenu yomhlangano yabesilisa lokho nje enikwenzayo noma ukuthi niyiphatha kanjani imihlangano yenu futhi uma ngiphumo ohlelweni lapha ngani ngiphume emgodweni ojelekile ngani nginakiseni khona
It was purpose tonight I thought
Bekuhlosiwe kulobu busuku ngicabangile njengoba ngangine nedina kungekudala nomelusi wethu othandekayo kakhulu umfowethu Neville futhi ngangisho ukuthile kuye okwakusenhlizweni yami futhi ngicabangile uma sithola isigejane samadoda ndawonye nabefundisi bangabalingani bethu lapha bevangeli namadoda besingakhulumisana ngendlela ebesingeke sikhulume ngayo phambi komphakathi ngoba sonke siphakathi singamadoda aqondayo njengabadoda abadoda ngamaKristu futhi ngaleyo ndlela imvamisa ebandleni iqembu oshokothile futhi omunye uzokuncikisa kancane ngale ndlela futhi omunye uzokuncikisa ngaleyo ndlela bese ke kuhamba konke kuphume kodwa lapho sifika ukuzozama kulobu busuku ukunitshela ukuthi yini nginayo enhlizweni yami okumayelana nebandla neyalo nendawo yalo nokuma kwalo bese kuthi ke uma siqede ngesikhathi ngizothanda ukukhuluma nani nje kancenyana ezwini uma kulungile ukuthi ukuxazulula lokho ngakho ke sizothola ingcenye yethu yebhizinisi noma ingcenye engingathanda ukuyizwakalisa kini kuqala futhi ngiyacabanga mhlawumbe nizophuma ngesikhathi esijwayelekile cishe ligama encele sishiya galolunye noma ukuthize kanjalo njengasebusukwini ngabunye awu ngizozama ukungaligcini isikhathi eside kusasa ngomgqibelo futhi usuku olukhulu lokuheba kodwa manje sifanele sithole igilosa yethu nokunye nokunye ngifuna ukusho kumfoti nevele sidlangaleleni manje ngifuna ukusho komunye nomunye wenu njengoba nje bengikhuluma kini ngasese ngamunye nje sizathu niqembu eli ngiyakucabanga ngempela lokho futhi ngiyakholwa futhi ngifundisa ukuthi amadoda uNkulunkulu wenze amadoda abaholi bebandla lakhe labantu bakhe niyabo futhi kuyinjwe ngoba bengishumayele zansi kumfowethu Junie Jackson izolo busuku ngoNkulunkulu eqinisa abantu bakhe ngezwi lakhe futhi kwakungowesifazane wabhobokela kulowo muqa futhi wabonakalise ukucabangeni futhi lapho kukwenzile uNkulunkulu belokhu ekubekile kokwakhe ukuze abantu bagcine ibandla lakhe liqiniswe ngezwi manje ngikufuna ukukhutheza umfowethu Neville kancane nje ngikhulume naye ngasese ngiqaphelele izwi lebusuku ukubona ukufihlakeleyo kungishayile kabili noma kathathu ngenkathi kisepulpiti futhi ngiphendukile ngoba ngizama ukuqhela kude kangako kukho ngingakwenza ngizi ngithole ukuthi iphupho belisho ukuthini kimi lapha kungikudala emavikini ambalwa edlule Bona matheleki yimi isikhathi eside ngikushilo lapha ebandleni mayelana nokuthile mayelana nomlayezo nokubona kufihlakele nokunginokunye akuzange nje bekungaphumi nje kahle ngombono wami leso sikhathi sesiphelile futhi ngingahle ngibe nephutha kuloko kodwa ngiqaphelile ukuthi umfoti Neville ubethe ukukhandleka nokuphatheka kabi Futhi nokho bengifuna nje wazi umfowethu Neville ukuthi ulindele kuphela kulenhlanganyelo kulokho uqaphelile nje lokho uSathane azame ukukwenza izinsukwini ezimbalo ezidlule kulokho abefundisi abebehlangene kulenhlanganyelo na ngimile nje imizuzwana embalwa futhi ngazibuza lapha kuhleli umfowethu Crazy ehlezi lapha kulobu busuku cishe wabulawa phezulu lapha emgwaqeni niyabo futhi ngicishe ngasakazeka ikhanda lami ngesibhamu ingebe noma ngesibhamu esikhulu yabo usathane zama ukusithatha futhi lapho uphahlazeke khona ngqo futhi ungazibulala qobo lwakho nomunye wesifazane futhi yabo abefundisi nje buka nje iqembu elikhonzisayo yabo usathane futhi uzama ukuqeda ngathi Manje siyaqonda ukuthi asibuthene lapha ukuzokhuluma ngohlobo lwethile lwebhizinisi. Silapha kubuthano ukukhuluma ngoKristu nokubamba ukubamba nokuthi kwenziweni ngalesi sikhathi samanje. Futhi ngifuna ukukhuthaza mfowethu Neville yeba lesibindi ngelandaba ukuthi kuvelani kuhambani kwenzekani ungavumeli lutho lokuhaqe yima lapho nje njengedwala leminyaka futhi uNkulunkulu uzokwenza yonke into iphume kahle ukufakazisile lokho kuwe isizathu lokho bekungakuphatha kabi lokho bekungambulala lowo sifazane futhi lokho bekungaba semqondweni wakho zonke izinsuku zakho futhi bekuyoba khona izinto eziningi kodwa uNkulunkulu usese sihlalweni sobukhosi yena uvumela lezo zinto zisebenze kahle ubengasithatha nathi futhi ngakho ke usathane elwa ebandleni manje ngenkathi ngibeka lelo tshele igumbi lapho ngalokho kuza ngikaze ngizizwe ukuthi ngiyoke ngibe ngumelusi kwakungekho ekubizweni kwami kuqaleni futhi ukubizwa kwami kokuqala kwakungukuba sinsimini yokuvangela lokho kwakuseminyakeni eminingi edlule futhi ngaqala ngaphethe ndini ngaphesheya nje kumgwaqo futhi ngiyakhumbula ngenkathi umfowethu Roy Davis ezansi lapho nebandla lakhe lashala acekeleka phansi lesi sigejala sabantu sasifana nezimvu ezilahlekile zingenamelusi babengenandawo abangaya kuyo futhi mnumzane Hasselbeck wayeyinduna yamaphoyisa ngaleyo nkathi futhi wangibiza ezansi lapho wathi kimisi lapha ukuzokusiza wathi ngikatelika qobo lwami kodwa wathi labo bantu wathi abanazo mhlawumbe izingubo zokugqoka kwakungesikhathi sokucindezeleka wathi baya kwamanye mabandla futhi bazizwe bengekho endaweni futhi bangabantu abalungile ngazi abaningi babo wathi Billy uma ufuna ukuqala ibandla wathi ngifuna wazi ukuthi sisemuva kwakho kunoma yini esingayenza ukukusiza futhi ngiyambonga ngakho sibe nosuku lokuncenga umnikelo wemali yokuqala siyakhuleka futhi sicela inkosi ukuthi abantu beze kimi futhi bebefuna ukwakha isonto ukuze bezoba nendawo abangaya kuyo futhi sanquma le ndawo futhi ngobunye busuku ngakulesi sikhathi noma ukuqhubeka kancane lapha enqwabeni yokhula lwamahashi khona ngalapha namanzi kulesi sisele futhi nje kwakufana le ndawo yokulahla kanjalo hawo inkosi yakhuluma kimi impela futhi yathi lakhe khona lapha kungekho ngisho upeni wemali futhi phakathi kwethu sasicishe sibe namasenti ayisishiyagalombili noma idola futhi lokho kusobala ubungakuhleka lokho manje kodwa mfowethu lokho kwakuyimali ethile ngaleyo nkathi ngenkathi abanye umakhelwane babepheka ibhodwe likabhontshisi futhi babethola umakhelwane owayengenalutho izinsuku ezimbili noma ezintathu eze ngapho futhi adle kumbalwa kwawo lezo kwakuyizikhathi ezinzima iningi labafo abasebancane bakaze bakubone lokho kodwa lokho kwakungukuhamba kanzima ngibona isikhathi lapho wawungedlulisa kuleli bandla ipuleti lokuqoqa umnikelo kabili noma kathathu futhi uthola amasenti angamashumi amathathu endaweni egcwele phama futhi ukunxuse wawungathola cishe amasenti angamashumi amathathu futhi ube nomnikelo omuhle nabo impela kungukuhamba okumadladla futhi sasingena lutho esizokwakha ngalo nokho isifiso sabantu kwakungukwakha isonto ukuze sasizo banendawo yokuya kuyo sizathu ngalezo zinsuku lezo awu ngicabanga ukuthi kungumcabango omubi manje wawuyofanele kwazi ngaleyo nkathi lapho kungekho muntu futhi khona ke okwalompapathizo wamanzi egameni likaJesu Kristu nezizibusise nezinto esikholelwa kuzo nesizimele ngakho ke phezu kwenhliziyo yami ngenze isithembiso kuNkulunkulu ukuthi sizohlala lapha futhi sakhe ithabenakele ukusa esabeka ngakho itshele kumbi wahlangana nami lapha ya embonweni cishe ngelesishiyagalombili nqonga lokhu kusa ngenkathi ngangihlezi lapho ngibuka phandle ngaphesheya ilanga liphuma cishe ngalenkathi yonyaka futhi wayengitshelile emva kokuba wayehlangane nami ezansi lapho emfuleni nalokho ngenkathi ingelosi inkosi ibonakala kulokho kukhanya Ngikubonile bangeni kwakubukeka njengenkanyezi futhi kwehlela ngqo phansi phezu kwalapho ngangikhona futhi lawo mazwi yadumile akhulunywa futhi ngakho ke khona ke ngihlosileke ukuthola indawo yokuba abantu bakhonzele kuyo manje ngicabangile qobo lwami akusikho okwami akusilutho kimi kepha nokho noma yini iphathelene noNkulunkulu ingcenye yami kunendaba noma ngabe ku noma yini engeyabantwana bakaNkulunkulu ngeyami noma ngabe kungumsebenzi wami ukwenza lokhu noma ukwenza lokho kungumsebenzi wami ukubona ifa likaNkulunkulu kungakhathalekile ukuthi kukuphi niyabo njengoba nje ubungathi awo wami njengoba wawungumfana omncane uthi umsebenzi wami nje ungukunquma okhulu hayi ukulupakisha phakathi makuthi uJohn alipakishe ngaphakathi angena ndaba uma iqhwaliwela phezu kwalo imvula makaphube futhi elulande qhabo kungumsebenzi wakho njengomntwana walelo khaya ukubona ukuthi lelo khulu alubi manzi wenzele umama wakho yabo lupakishe uma bethi awu Frank befanele ahambe futhi ayokha amanzi akusiyo umsebenzi wami kodwa uma uFrank engawakhanga amanzi ngumsebenzi wakho kunekekela amanzi yilokho kuphela manje yileyo ndlela nje yokuhamba ngayo futhi yileyo ndlela ukusebenza ngayo emndenini kaNkulunkulu futhi uma abanye babo besho omunye kungokudala uthe yekela indlela oshumayela ngayo hi bakithi uzokonakelisa wonke umngani onaye naye yonke into kanjalo wathi uyekele lokho ngiyazi ukuthi akulungile kodwa hey akusiyo umsebenzi wethu awu kungumsebenzi kabanike na uma kuyiphutha omunye umuntu uzofanele akwenze ngakho ke asikwenze nje futhi yileyo ndlela engizwa ngayo ngebandla inhlezo kwakha nokunyene kunye kufikile phansi phezulu futhi kube khona izizathu ezimelayo leziphikisayo ezakhiweni kunokunye nokunye oyedwa wayekufuna futhi omunye wayengakufuni futhi lokho wena ukuthola kanjalo ungakutshela lokho lapho usebenza phakathi kwabefundisi phakathi kosomabhizinisi phakathi kwamadlangala yonke indawo uhamba kuyo lapho uneqembu labantu unemibono ehlukile futhi ngakho ke ufanele ube nomuntu oyedwa obeka ithemba kuye futhi ukhethe lowo muntu wonke umsebenzi yonalokho njengasembuthweni ufanele ube noyedwa ungujenene lokho yiko mkulu ukapteni usho lokhu ungukapteni walelo qembu kodwa khona ke ujenene angayishintsha imiyalo yakhe futhi ujenene ongumkhuzi oyinhloko kusobala nguJesu Kristu ebandleni nabefundisi bakhe bangokapteni bakhe bezinkampani lowo omelele yena lapha emhlabeni futhi bazamile izinto eziningi ithabenekele lincane lapha futhi kugcineni ngathi ladu ukukho ukubona nje ngemuva kokuba sengilakhile futhi khona ke inkosi yangibizela ngaphandle ngangena entsimini cishe eyishumi nanhlanu iminyaka eyishumi lesithupha edlule futhi ngalishiye ibandla kodwa noma kunjalo ngeke nje ngilikhiphe bengihlala njalo nginamathisele igama lami kulo ukuze ngibe yivoti ngesinye isikhathi uma yinto engalungile iqalile phakathi lapha ngingaba nelungelo lokuza futhi ngikumise ngoba ngikujulukele iminyaka eminingi ngemuva kwaleli pulpiti iminyaka eyishumi lesikhombisa phakathi lapha ukugcina into eqondile lapho zonke izinhlobo zezimfundiso eziqhamile nokungena nokuphuma nalo lonke uhlobo lwenkoloze futhi ngokuba ngokungakhetha ihlelo yonke into endizele phakathi indize ngalendlela futhi ngosizo lukaNkulunkulu simile lapha nevangeli elimsulwa futhi lisamile namanje ngokufanayo kulobu busuku kunjalo ngakho sikodwa kulezikhathi ukuthi leli bandla lizamile ukuthengiswa liphume ngaphansi kwami nakho konke okunye kanjalo ukube igama lami belingana mathelisiwe kulo ezazi lapho ngani impela beliyoba njalo libe ukulungiswa kwesabekayo kulobu busuku hayi futhi kwakungesimi kwakunguNkulunkulu kusobala okwenzayo futhi kona ke njengoba ngikubona manje kungena endaweni okuyiyo futhi siphila ihoreni elikhulu kuseyilokhu kuyintshisekelo yami kusho ukuthile ngaleli bandla niyabonga ngoba liyingxenye yami kunendaba noma ngabe ngilapha noma cha liseyilokhu liyingxenye yami futhi kungumsebenzi wami kubona ukuthi lisebenza ngokuhlanzekile ngokucacile nokuhle kwedlula konke ngingakwenza ngenxa yombuso kaNkulunkulu. futhi ngiyajabula kakhulu ukuthi kulezi zinsuku ngiyabona kunokuncane okuncike kulo engibongayo ngakho. Mfowethu Chris lapha eqembu lakhe laseSellersburg nomfowethu emuva lapho usanda kuthatha indawo kamfowethu Snelinge Utica nomfowethu Radel phezulu lapha nomfowethu Junior Jackson nalabo bafana bayigugu abangamadoda akahle amadoda amangalisaka uNkulunkulu bashumayela lo mlayezo manje bangahle umunye angahle angavumelani nje kancane phezu kokunye noma okunye lokho ngumuntu kuphela phakathi kweqembu labefundisi nokho futhi uma abefundisi benomehluko omncane angeke kube nenethunzi lomehluko kukho mhlawumbe oyedwa angathi ngikhole ukuthi iminyaka yenkulungwane izofika futhi uJesu uzoba seyashinela imhlophe umunye athi ngiyakhola lapho efika uyofika ngeve imhlophe awu inqobo nje uma bekhole ukuthi uyeza leyo yinto semqoka yebo akulendaba ukuthi uza kanjani nje bayakholwa ukuthi uyeza futhi bayakulungiselela futhi ngaleyo ndlela ngizamile ukuthola manje futhi kade ngitadisha ngikukhulumile ngaphambi kwebandla kade ngitadisha ibandla lasekuqaleni futhi ngibhekisise indlela lawo madoda agcotshiwe alungise ngayo indlu yenkosi nenqubo yokukhonza inkosi yendlini futhi kungishaqise ngempela kahle ngempela futhi ngashumayela lapha esikhathini esedlule futhi phezu kwendaba kaJoweli wesibili ngizokubuyisela kusho inkosi yonke iminyaka eyadliwa yisibotho enkazi yenkombi nokunye nokunye futhi ngiqala kufunda ngalokho laba bantu abakwenzile nendlela abanakekele ngayo ibandla uNkulunkulu abashiyele umbonisi. Manje sizoqala ngebandla lasekuqaleni futhi nje sililethe cishe imizuzu emihlanu manje sehlele kulokho abakwenzile futhi kodwa-ke nginganibonisa umbono nginawo ngekusasa. Manje ekuqaleni ibandla lasungulwa ngePentecoste futhi lapho umoya ongcwele wawela phezu kwabo lapho uJesu wayekhethe abayishumi nambili futhi oyedwa wabo wayewile futhi babekhethe uMathiya ukuba athathe indawo yakhe. Futhi umoya ongcwele walinda kwaze kwathi konke lokhu kwaba senqubweni phambi kokuthi kufike babefanele bakhethe oyedwa ozothatha isikhundla sobubhishobhu sikaJuda wangokona ukugcwalisa umbhalo. Futhi ngiyakholwa ukuthi zonke lezi zinto zinesikhathi sokulibala sokulinda kodwa kulinde isikhathi sokuba umbhalo ugcwaliseke kuze ukuthi yonke into ilunge yonke into ngokwenqubo kulindile. Izikhathi eziningi sithola lapha ukungabekezeli njengomntwana thina kakhulu sithola ukulindela okukhulu futhi izikhathi eziningi sicuma le ngaphambili futhi lokho kuvimbela umsebenzi kuze ukuthi umsebenzi ubanjwe niyabo sifanele nje sihambe ngenhlonipho sibe nenhloso enhliziyweni yokuthi uNkulunkulu uma bengafisa ukusisebenzisa ukuthini nokuthi kodwa lendane yaze yenze ukuvula ngoba uzofanele ahambe bephambili kwethu. Ngiyakumbula uDavid empini ngalobo busuku na wayekhathazekile ngaleyo mpi futhi walala ngaphansi kwalezo zihlahla zamajingijolo waze weze inkosi ekuvungazeleni kwamaqabunga kuhamba phambi kwakhe khona ke wahamba ngesibindi ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu wayihambe phambi kwakhe futhi ukuba kuphele besingenza lokho bazalwane ukwazi ukuthi impi fanele ifike kodwa sifanele silinde sizibone isandla sikaNkulunkulu sihamba phambi kwethu ukwenza indlela. Manje ngiyaqaphela ukuthi kanjani amabandla ubuvangeli baqala ukuhlakazeka yonke indawo futhi kona-ke sizothatha isibonelo Phawulu ebe isithunywa senkolo esikhulu kubantu bakithi. Sithola ukuthi wahamba cishe nomaphi lapho inkosi yayimholela khona futhi wasungula ibandla futhi kwakungukukholwa okusha. Mabandla angalezo zinsuku njengase asiye mayina konke kutabule e-Europe babengawukholwa lo mlayezo. futhi lapho wayezofanele shumele umlayezo futhi abaningi baphendukele kuwo ke wakungekho umuntu uma ashiya abantu bekuleso simo babeyozulazula babuyele ngoko uNkulunkulu babo bobuhedeni nasebujuteni noma ngabe yini okunye ngoba abantu babengenaye ongabafundisa abaphendukile babengenaye indawo abangaya kuyo ngakho ke uPaul wasungula amabandla ezingcenyeni ezihlukene zezwe.
Each one of these churches.
Galinye lalamabandla washiya umunye umuntu owayesenqubweni indoda ethembekile indoda eyayaziwa njengomeluzi umeluzi wezimvu noma khona ke emva kwaleli bandla khona ke uba amanye amabandla amancane aphuma kulo izinsizwa namadoda amadala avuka futhi abanga amabandla aphuma kulokho indoda eyayingaphezu kwebandla lokuqala yayibizwa ngumbishophi futhi khona ke abanye abaphuma kuye abantwana bakhe babebizwa ngabelusi bezimvu noma abelusi futhi khona ke futhi iqembu ngalinye lamabandla amancane bonke babezobuyela kulombishophi njengasesikhathini sika-Eriniyasi waqhubeka nento efanayo uMartin waqhubeka nento efanayo uPolycarp nento efanayo kuhle njalo kudabula enyakeni babenalokho. Futhi kodwa ke umpostoli webandla umpostoli lowo kwakunguPawulu futhi ngikathi uPawulu sehambile uJohane wengamela ibandla futhi ngikathi uJohane sehambile uPolycarp walengamela ngikathi uPolycarp sehambile uReniasi walengamela futhi kwehle njalo uMartin kanjalo kanjalo kwabule kuqhubeka nje kwaze kwathi ibandla liRoma Katolika lephula yonke into yabazi icucu futhi babashisa futhi babasakaza futhi sibotshe sidla lokho lenkumbi idla lokho nokunye nokunye kudla lokho futhi kudla lokho baze baliletha la yothi ngqu ohlangeni manje kodwa uNkulunkulu wethembisa ukubuyisela futhi leyo nto efanayo.
I do believe with all my heart that we're living.
Ngine ngiyakhole ngayonke inhliziyo yami ukuthi siphila ezinsukwini zokugcina. Ngiyakhole ukuthi akukho kuningi kakhulu obekungephula lokhu noma yini futhi incazelo yami engahle ibe iphutha ngemibhalo ukuthi Jesu bengeke afike kulobu busuku. Ngiyakhole ukuthi lokho kuncane kusele ukuba kugcwaliseke bekungagcwaliseka ngaphambi kwemini kuseni futhi bengiyobona futhi ngingahle ngibe nephutha sikathilisa lokho kugcwaliseka kodwa sekusondele ngiyakukholwa lokho futhi kumbulane uPawulu wakukholwa lokho uJohane wakukholwa lokho uPolycarp wakukholwa lokho uIreneas wakukholwa lokho uMartin wakukholwa lokho bonke bakukholwa bekungathiwani kuba uNkulunkulu watshela uJohane mambule manje kuzoba iminyaka ezinkulungwane ezimbili ngaphambi kokufika kwami uJohane wayezobuya futhi atshela ibandla awu ngikakele singahle nathi sidle siphuze futhi sithokoze ngoba kuzoba nezizukulwane eziningi niyabo uJesu akeze eminyakeni ezinkulungwane ezimbili niyabo ngakho ke niyabo ibandla belizongabambeki belingeke libe khona uPawini bekungeke kube khona kulinda futhi ngemuva kwakho konke ngokulindela kwakho ma ulala kulowo mlindo ukuthi uvuka kange nabo ngokulindele kufanayo sizathu angeke kuvimbele neyodwe into uzoba khona lapho ngesikhathi noma kanjani niyabo niyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina manje ngikathi bathi ngcwele vuka vukweni Paul ongcwele bonke kuzoba kusha nje sengathi bebekade besimpini ngo belwa khona manjalo ngoba bahamba baqonde ezantsi ngaphansi kwalokho kulindele kufanayo befuna ukufika kwakhe futhi kuzoba khona kumeme meza kufikayo futhi phezulu kuyofika ibandla lonke yabo lokho kuyoba yikho ngakho ke akulendaba yabo sizofanele simfune khona manje ngisho asazi kungwenzeka ukuthi kungaba yiminyaka eyikhulu kusukela manje kungaba yiminyaka engamakhulu amahlanu iminyaka eyinkulungwane iminyaka eyinkulungwane eziyishumi angaza akekho waziyo kodwa asithi sibonele ukuthi sizesaphila usuku ngalunye ukuthi wayeza ngalelo emini yabo uma siphile sengathi wayezanga lolu suku lapho sivuka uma silele futhi sivuka ovukweni uyawubakusha sengathi besigade silele nje sivele savuka nje cilonge lokhala abafile kuKristu wayevuka kuqala sine sikhona sisasele siyohlithwa kanye nabo ukuhlangabeza inkozi emoyeni yabo ngakho ke kuzoba kusha nje kodwa manje kuze kube yilesi sikhathi aze yafike sifuna ukuphila usuku ngalunye ngokungathi angahle afike ngomzuzu olandelayo ngoba kungahle kube ukuphela kwempilo yakho ngalowo mzuzu awazi ukuthi uzohamba nini lokhu kungahle kube ukuphefumula kwethu kokucina esinakho kithi manje ngakho ke ufuna ukuphila sengathi kunjalo kodwa manje ukuqhubeka phambili sifanele sibeke amanyathelo ezihlabathini zesikhathi ukuze abanye bengabona ukuba uPawulu akazange aqhubeke ngendlela enza ngayo khona ke uJohane wayengeke azi ukuthi angalandela kanjani ukuba uJohane akazange aqhubeke uPolycarp wayengeke azi ukuthi angalandela kanjani ukuba uPolycarp akazange aqhubeke uIrenaeus wayengeke azi ukuthi alandele kanjani ukuba uIrenaeus akazange aqhubeke uMartini wayengeke azi ukuthi aqhubeke kanjani niyakubona ngikukondile na ngamunye ofanele abeke amanyathelo ezihlabathini zesikhathi Aw, uma ngicabanga ukuthi kwakukhona ihlelo noma yilipi elinye iqembu lamakholwa elalina noma yini engcono kunoma sinakho lapha abazalwane bengiyofuna kuphuma kulomzimba omncane nakho ngokukhulu kushesha ngilindile bengilangazelela bengikade ngingaphansi kokulindela futhi ingakholwa ukuthi othize omkhulu wayezoza ngelikilanga noma mhlawumbe umprofethi omkhulu engikhulumile ukuthi uzofika ka-Elisha bengihlala njalo ngikholwa futhi ngicabanga mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngizophila ukuba ngibone usuku lapho engingaguquka khona lapho engingabona khona lowo muntu ephakama enkundleni khona-ke benginga thatha ibandla lami elincane futhi ngithi bazalwane lele indoda ebesikade siyifuna le ndoda yiyo bengikubhekile lokho futhi uma ngempela lokho sekwenzile khona ke ngifuna ukusho ngokusuka phezulu lapha bazalwane lona nguye evela lapha yabo futhi ngingifuna ukubona ibandla ligcinwa kanjani Ngikahle kuba ngiye nganyathela kokuthile noma ngenze ukuthile futhi ngibeke ukuningi kwempilo kuleyo nto. Ngakho ke manje ngingathanda kusho lokhu ukuthi manje ukuthi leli yibandla eselizinzile. Ake ngime futhi umzuzwana nje ngenkathi ngiye eBombay ngibala lowo njengomhlangano wami omkhulu kunayo yonke ngenxa yemithelela wawunayo kubantu. Futhi nge uma eAfrika bayasho ukuthi abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu beze kuKristu ngesikhathi esisodwa khona-ke kwakukhona abayikhulu namashumi amahlanu noma izinkulungwane ezingamakhulu amabili ezeza kuKristu ngesikhathi esisodwa kuleyo ngxenye yesigidi lapho niyabo yini ebengiyo yenza na kwakungekho lutho mhlawumbe sithi kwakukhona sithi nje kwakukhona izinkulungwane eziyikhulu zabo kwakungekho ba nda akukho engangingakwenza kwakungekho umuntu ukubanika leze ngikholwayo ngikwakungekho ngisho ihlele lepentecostali elaliyobambisana nami futhi yonke leyo miphefumulo emhlawumpe yashushumba yabuyela emuva ngqo yangena kuma-6 ama-chains ububhuda noma yini enye abavela kuyo kungekho ndawo yokubabeka manje lokho ihlazo kuyihlazo yabo ngoba nginakubambisana ngenxa yokuma engikuthathayo yabo Awu Afrika ngakhela lapho ngaphansi kwalezi gameko ezithokozisayo ze AFM ne Africans Faith Missions futhi lapho sengikwenzile kusobala ngikwazi ukuvumelana nabo bona baphaphathiza abantu ngompaphathizo kamthathu kathathu ubheke phambili futhi omunye wabo ubaphathiza kathathu ebheke emuva Owodwa kaNkulunkulu oyedwa ubaba omunye omunye uNkulunkulu indodana omunye omunye uNkulunkulu omoya ngcwele futhi bebaphathizwe izikhathi ezintathu ezihlukene ngoNkulunkulu abahlukene abathathu naye yonke into enjalo futhi umhlangano waseThekwini ngingenawo kahle nabantu bebona ukusakazeka kunjalo phakathi kokukholwa kwePentecostal nokunye nokunye abantu abazange ukuthi benzeni babengenandawo abangaya kuyo Zawumbe ukuba ke besibe nemvuselelo lapha bazalana na ake ngikubeke kanjena ukuba ke besingaqeda ngemvuselelo enkulu nani bazalane benisanda kuphenduka nje futhi bekungekho bandla la loluhlobo ezweni indawo futhi bengikade ngingumvangeli futhi manje sengiyashiya ningahle ningaphinde ningibone beniyo kwenze njani na Beniyo kuzwa sengathi beningeke nazi ukuthi nenzeni ngeke nibuyele emuva kuloko kuziphixo dakene futhi angeke nibuyele emuva izazi lapho na namakhosikazi enu kuba gqoke izikhindi nokwakho nakumaphathi amakhadi enu nemidanzo nezinto ezinjalo futhi kuba nike neniliseke futhi nifike ekuphileni niphakeme ngaphezulu kwaleyo nto Sifike endaweni sikulelise ukuthi lesi sivumo khona sethu lethi leli yizwi likaNkulunkulu futhi lifikile ukuze liphile ngalokhu lokho okukushoyo futhi hayi lokho futhi nihamba nehlele lapho futhi nibalalele futhi libeze behlela ezantsi futhi badlale ibhanko umdlalo wokulithana futhi babe nomtanso nalokhu lokho nokunye nokuncenyenyana komlekezo okwakungena lutho kuwo mayelana nemeyethi ile noma ukuthize noma owayezophinda akhetshwe noma uhlobo luthize lodaba lezombusazwe futhi kunqunywe ngemizuzu eyishumi noma eyishumi nanhlanu emva kokuba kadeni hlezi lapha usuku nosuku namajubhile amakhulu okudla okuhle ezwi nezinto beningeke nazi ukuthi nenzeni benizoba nokusinde okukhulu ngakho kuze kuthi abanye benu malungu nje benizozizwela njengokuqala ibandla futhi ngiqale ukulishumayela ngesingami ngoba inhliziyo yenu ibizovutha izwi likaNkulunkulu benizophatheka kabi nabantu abazizwele ngendlela efanayo enenze ngayo manje akunjalo na nakuba nazi ukuthi Jesu wayezofika nicabange ukuthi wayezofika kusasa lokho beningafuna ukwenza ukuthile namuhla kwalabo bantu abayizakhamizi ezingabafo bombuso kaNkulunkulu ukuhlangana ndawonye nifuna inhlanganyelo kanye nabo kunjalo ngakho ke uma kungalendlela manje ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi iNkosi ingisizile futhi ingisebenzisile ukuhola imvuselelo enkulu enye yezinkulu kulezo zonke zake zashaka umhlaba kusukela izinsukwini zasekuqaleni emhlabeni jikelele siyakwazi lokho kunjalo Konke ngokungazeko ngalesi sikhathi futhi wahlangana nami ezansi lapha emfuleni futhi wangitshela ukuthi umlayezo enganginawo wawuzokwandulela ukufika kwesibili kukaKristu Futhi ngicabanga ukuthi akukho umuntu lapha kulobu busuku owayesezansi lapho ngalolo zuku lokho sekube cishe iminyaka engamashumi amathathu nambili edlule ngenkathi lokho kukhanya kubonakele futhi ngimile lapho mina ngibuka kukho ngo amakhulu abantu emile kubuka kwehla ngqo futhi lolo phimbo lakhuluma iminyakeni kamuva kuyamangaza ukuthi ikhamera ithathe isithombe esifanayo kubukeka kuyinto efanayo khona impela enganitshela yona ezansi emfuleni manje ngingahle ngibe nephutha ezintweni eziningi bazalwane kodwa angifuni kuba ngumzenzisi ngifuna ukwethembeka futhi ngiqonde ngqongani bese kuthi ke enye into ukube bengihambile ini na besingeke sakhe isonto lapha elinjalo kunzima ukusho ukuthi besizoba nani yabo ukuba nje bengiqhubekile kodwa uNkulunkulu wasezulwini wakubeka phezulu kwenhliziyo yami ukwakha leli sonto lapha Futhi kona ngeke ngathi engibizele kuvangeleni sasibe nomelusi emva komelusi kanjalo njalo kodwa manje sino nomfo wethu oyigugu lapha ongowokukholwa okholwa umlayezo sinabanye abafo wethu phandle lapha okholwa ngumlayezo Ukuba ngabe sengimemeza kakhulu mfuthu ibhila na kulungile ake sibone ya kube sine mpahla Futhi manje wena uthi awufoti Branham uma bengeke bazizwa lezi zibonakaliso nezimangaliso zikaNkulunkulu omkhulu wasezulwini sizokwenza kanjani na? Awu manje ukuba ke uPaul ongcwele wayebena lowo mbono ofanayo na. Niyabo ini kodwa akabange nawo labo babishopi bahlala bethembekile nje emlayezweni futhi ibona futhi uPaul selokhu kaningi kakhulu emva kokwenza umzungelezo wakhe. Nilifundile iBhayibheli ukuthi kanjani muva nalamba bandla wakhuluma nabeluzi kanye nababhishobhi kanjalo njalo futhi wathatha ukukhululeka kubantu futhi babene isikhathi esikhulu nje esenhlanganyelo njengevuselelo noma isikhathi esikhulu sejubhile futhi umoya ngcwele buyowela kubo nemilayezo ibiyofika bukani ngenkathi ehlela lapho kuFiliphu ngisho amadodakazi akhe aprofetha futhi wathi ukhona amaketanga nejele okulindele umfo wethu uma ekhuphukela lapho akakaphezu nje kokuphumela egcekeni futhi nakho kuza uAgabu umprofethi ehamba yehla wabuka ngaphesheya komgwaqo futhi wayengakazi ambone uPawulu phambilini umboniso ojenene leli qembu lonke lamabandla kuyo yonke iAsia futhi wahamba wayephezulu lapho futhi wadonsa intambo yasuka ohlangothini lwakhe wayenengubo yakhe iboshelwe ngayo wabopha izandla zakhe futhi wathi ishuke nje inkosi amaketanga namajele kulindile lowo ogqoke lokhu phezulu lapho niyabo eprofetha uPawulu wathi ngiyakwazi kodwa ungayephula inhliziyo yami manje mangiqede ibanga lami wayekhathele wayesephelile futhi wayeqhubeka futhi eshiya isikhundla sakhe zobubhishobhi noTimotheu. Manje sizofanele sicabange ngabantu abasebasha sinabantwana iningi lethu bantu lapha amadoda aganiwe unabantwana awu kuthiwani ngalabo abezayo nani yabo njengoba ngangijayele ukukhahlela phezulu ezansi lapho ngabo bephosa lomanethe evuleni bedonsa lezi zinhlanzi yamapheshi neziphuzo zitaka nezinto ngibabonile benqobelene phezulu njengalo silingi lapha ezinkulu izinhlanzi amapheshi zilele lapho iphunge libi laliba yonke indawo emfuleni ngehla njengomqaphi wezinyamazane ukuba yekisa ngathola incwadi bayeke uzokwenzani na ungokwaseKentucky. Manje umqaphi waseKentucky angeke eze ngapha ngoba ungaphandle kwesifunda sakhe. Umqaphi waseIndiana akana lutho angakusho lapho ngoba amanzi angawaseKentucky. Nakho lapho khona akukho okungenziwa. Ngathi nginomfana ozayo obengathanda ukudoba ngani bazobeka isithombe sakhe ephepheni uma ebamba inhlanzi ishapu eminyakeni engamashumi amabili kusuka manje. Yekele lokho kuqhubeke njalo lawo manetha izicupho nakho konke kunye futhi sekungokuzenzekelayo kanjalo khona manje. Ngiyabona yini indaba nawo fanele ucabange ngalezi ezizayo ngakho ke sifanele sicabange ngabanye abezayo ngemuva kwethu laba bantu abasebasha kanjalo nendawo yabantwana bethu madodakazi ethu asiwavuni ngaphandle ezweni kulezi zinto enjalo sifuna lawo mantombazane akhuliswe njengonina futhi sifanele senze amalungiselela lokho futhi uma lingekho kusasa asikwazi lokho uma lingekho kusasa asenze zanga lutho kodwa kade sisemsebenzini wenkosi futhi siye sathulakala endaweni yethu yokugada lapho ifika niyabo. Ngakho ke ngizophakamisa lokhu ngikwenzile kumfowethu Neville asikuqhube lokhu njengoba sinakho asiyeke nje ngendlela kungayo. Ngiyajabula ngalabo abefundisi abasebasha niyabo empeleni ngosuku lokwahlulela ngalezi zigodi zonke yonke indawo lapha angeke kube nezaba ngoba sinamabandla amancane amisiwe yonke indawo izindawo ezithexekelele izindawo zokulalela ezilindile izolo busuku bengisebandleni lomfo wethu futhi engabuza uma bonke phakathi lapho baqiniswa ngemuva kwezwe futhi zonke izandla zaphakama manje lokho kungenze ngazizwa ngikahle niyabo manje ebengingakucabanga bekungaba yilokho bazalwane lokho njengasebandleni lapha manje inkonzo yami nako ucabanga kwami lokhu kwedlula konke izinto ezine ezingenziwa futhi kungase kungabi noma ezine kodwa lokho kuphela ukubheka engingacabanga ngakho uma lowo okhuluma nami ezansi labe emfuleni uma lokhu kuyikho kuphela okwakusalele ibandla labezizwe okungukuthi siyaqonda esambulweni izahluko nje sokuqala sesibili sesithathu sebandla ibandla liyakhuphuka esahlukweni sesine alisabuyi inhlobo kuze kube isahluko seshumi nesishiyagalolunye lokho kungemuva kwesikhathi sokuhlupheka lapho uNkulunkulu ebiza amaJuda unjalo futhi njengoyinoki wenyuka ngaphambi kokuba ithonse lilodwa lemvula alike lize lishaye umhlaba wayesehambile khona-ke inhlupheko yenzeka yabo uNowa wayesemkhunjini ngaphambi kokuba noma iyiphi inhlupheko iqale uLoti wayesephumile eSodoma ngaphambi kokuba noma iyiphi inhlupheko iqale yabo futhi ibandla liyobe selihambile ngaphambi kwanoma yisiphi isikhathi sokuhlupheka manje ngesikhathi sokuhlupheka lokhu kuzoba intombeleleyo iyozingelwa phansi nguDrago futhi wakhwifa amanzi emlonyeni wakhe okuchaza izixuku nabantu mabutho azofuna phansi futhi athathe lono wesifazane insali yenzalo yakhe futhi azombulala manje lokho kuzoba sesikhathini sokuhlupheka kodwa ibandla lizoya ekhaya manje uma lokho kuthatha bekungenzeka kusasa bekungeke kusivimbe ekuqhubekeni namhlanje asenze inemuhla lisebenze manje ngikucabangayo ezansi lapho uma leyo ngelosi eyasho lawo mazwi kimi yathi njengoba uJohane umbhaphathizi wathunyelwa kwandulela ukufika kokuqala kukaKristu yabo umlayezo wakho ngangizothatha lo mlayezo futhi uyokwandulela ukufika kwesibili kukaKristu awu uma lokhu bekuyikho khona-ke ngempela sisondele ngempela bazalane ngoba ihora nokukhanya komlayezo sokuthi nje kuphume naqaphela ngenkathi ipentekoste seliwile futhi labo bafowethu babegcwalisiwe ephentekoste ngomoya ongcwele na kwakungenzima noma ngasiphi isikhathi kwaze kwathi umlayezo wawusuqale ukufiphala phansi futhi baqale ukumisa amabandla ukubamba inqaba ngenxa kakristu belindele yena ukuthi afike awu yinto efanayo yenzekayo namhlanje uma umbhalo uqinisile ngizobuyisela isho inkosi konke lokho isibotho lenkumbi okukudlile manje uma lokho kuyikho uma lowo kungumlayezo futhi uNkulunkulu angithithilele angazi uma lokho kuyikho-ke khona-ke isikhathi sesiseduze ngempela ngoba umlayezo usuphelile futhi kobunye ubusuku ngangiphupha ukuthi ngahamba ngaba nokubona kufihlakele lapho isixuku esikhulu sabangani bami sasihlangene izinkulungwane zabo emhlanganweni wawukhona umfo ofikayo wangithola futhi ubhili ngokuvamisile uyafika wangithola ngoba awukhulumi nami futhi le ndoda nje yakhuluma ngokungenamkhawuko futhi ngaphambi kokuba ngifike ngapho lonke ucobo lalungasekho kimi ngenxa yakho futhi ngakho-ke ngathi awu ngizove ngiye ngalapho futhi ngishumayele umlayezo wokutshela labo bantu ungazilulazi ngalawo mahlelo lokunye nokunye futhi phumani kanjena futhi lapho ngifika emsamo lokho kwase kungishiyile angazi ukuthi kwakukusho ukuthini kodwa mina ngiqhubeka nje angazi nje kungahle kube ukuphela kwendlela yami kungahle kube ukufika kwenkosi kungahle kube ukuguquka kosuku kungahle kube ukufikwa kwalowo onamandla uma ezoba khona omunye ngaphandle kwalowo osevele efikile kungahle kube yilokho zonke lezo zinto besizofanele sidonse kukho bekuyoba njalo futhi njengoba ngimile lapho kulobo busuku phambi kukaNkulunkulu nani bazalwane angaza ngeke ngilitshele uma ngikwenzile bengizonitshela noma bengingeke ngikusho ngilethe noma yini enjengale uma bengingazi ukuthi yiphi indlela uma ngazi ukuthi yiphi indlela into ebihambe ngayo bengizokusho kodwa ngazi angeke ngikusho ngiyaqhubeka khona manje emihlanganweni ngaphandle kwechashazeli lodwa lokuhola ngiyahamba ngoba angifuni ukuhlala phezulu lapho ngiyakuthanda ukuphuma ngiye emahlathini njengani noma ubani uma nginephutha kulokhu uNkulunkulu ngithethelele kulezinto ezintathu ebezingenzeka kimi uphakathi kokuthi ukuphela kwendlela yami futhi makuthi lona omunye eze sengimvulele umgwaqo ukuba angamele ngoba khumbulani lowozayo ukuzoshumayela uzoba sezwini kubuyisele kukholwa kwabantwana kubuyele koyise kungahle kube ukuphela kwendlela yami ungahle kube ukuthi yena ukuqule inkonzo yami buyele ekuvangeleni kwangaphesheya kwezilwandle noma kungaba ukuthi angeke aphinde neze angibizele ukuba ngibe umvangeli futhi yena ungiyise ehlane ndawo ukuyongigcoba ukungithumela phambili njengalowo othenjisiwe ozofika ngiyacabanga bekungaba yinoma yini yalezo zinto I cannot go on the way I've been going. Angeke ngiqhubeke ngendlela ebengihamba ngayo ngoba ngibantu ungikholiwe ngifanele ngikusho lokhu ngikusho phambi kwabantu abantu izikhathi eziningi bangithatha ngokuthi ngingumprofeti angizithathi kanjalo qhabo nomzana angizithathi ngine angikusho lokho kuba ngithobeke ngisho lokho ukuze ngibe neqiniso angizithathi ngokuthi ngingumprofeti wenkosi angeke nayo leyo nhlonipho ngiyakholwa ukuthi inkosi ingisebenzisile ezintweni ezikhethekile ezincane ukusiza mhlawumbe kubekwe isisekelo somprofethi ozofika kodwa umprofethi akasebenzi ngendlela engisebenza ngayo manje niyakwazi lokho
a prophet isn't an evangelist and an evangelist isn't a prophet
umprofeti akasuye umvangeli futhi umvangeli akasuye umprofeti umelusi akasuye umvangeli nomvangeli akasuye umelusi uNkulunkulu umisile ebandleni kuqala abapostoli bese ke kuba ngabaprofeti bese ke kuba abafundisi bese ke kuba abelusi nokunye nokunye uNkulunkulu ubabekile ebandleni futhi uNkulunkulu ubanike isikhundla kodwa kuze lapho ingabeka khona lelo tshele gumbi ngoba manje uma ungowomoya uyakuthola ngenxa yokukhala kwabantu Uma ungakubhoboza lokho noma uthathe incwadi futhi uyifunde ithe yenza umsebenzi womvangeli akangibize langa kuba umvangeli kodwa wathi yenza umsebenzi womvangeli ngoba isikhathi siya kufika lapho bengayikuhlala isikhathi eside esifundisweni siqotho kepha baya kuzibuthela ndawonye abafundisi benokubatshwa kwezindlebe futhi baya kufulathela iqiniso baye ezinganekwaneni Yebo, wacaphunela umbhalo futhi wangitshela ukuthi ngizowuthola kuphi. Kwashiwo kathathu futhi nginebhayibheli futhi ngavula lapho angitshele khona futhi nakho la kwakukhona. Futhi khona ke niyazi mayelana namaphakete amabili ePentecostal Oneness nePentecostal Assemblies. Angigaze ngiweqe ngatshala izihlahla zabo uqobo khona khona lapho ayekhona ngoba ngicanga ukuthi bobabili banephutha kodwa kukho ngangisempambanweni ekuvuneni uNkulunkulu uhlonipha noma ungubani oqotho uPetro washo lokho wabona ukuthi uNkulunkulu wayengabheki ibuso bamuntu zonke izizwe ezibiza lapho kuleyo ndlu akhoneliyo ngenkathi bemukele umoya ongcwele njengoba benze kuqaleni niyabo uNkulunkulu akabheki ibuso bamuntu sibona umuntu ngokujulile nangobuqotho angathi abeqotho ngokuyiphutha kodwa uma eqotho uNkulunkulu uzomholela ekukhanyeni ndawo uzoza kulo ngoba uNkulunkulu ubuphezelekile ukwenza lokho sicabanga ngokufika kwenkosi ngokuba yinto enkulu nomlayezo akungangaphezu kokuthi uhambile kubulali kukhona icembe limisele ngaphambili kuba libe lapha ngenkathi inkosi buya futhi kungahle kungabi ngaphezu kwedazini niyabo asazi kungahle kube yikhulu lesikiti kungahle kube izinkulungwane eziyishumi kodwa uma abamisele ngaphambili bazozo umlayezo futhi bawukholwe uma kungumlayezo othunyelwe sicabanga uNkulunkulu esikhole ukuthi yiwo manje naku lapha sikhona khona ke khona phezulu lapha kuze kube sekupheleni kwesikhathi lapho uma uNkulunkulu engibizile manje lalelani lokhu akufanele kuphindwe uma engibizile ukuba ngibe ngumprofeti wakhe khona ke impela kungesikho ukubamba isikhundla soyedwa abaprofethi abavangeli umprofethi uzifihla ehlane yedwa noNkulunkulu azathole ncamashi khona ngoNkulunkulu afuna kwenze futhi ugcoba ngo futhi anikeze umlayezo wakhe futhi abuyele ayongena ehlane futhi akasuye umvangeli ebamba imihlangano futhi ethola ukubambisana nazo zonke lezi zinto njengoba abavangeli benza akafundisi njengabavangeli yena unoyisho kanje inkosi futhi lokho kuphela uyakunikeza akujukujele ngaphandle bese kuvumela kwenzeke ngaphandle kokuzama ukukushintsha bese yaphinda eyahamba futhi akekho waziyo ukuthi ukuphi usekuhlalisweni ngayedwa ndawo manje angeke noma uma engibizele ukuba ngibe yilokho angeke ngibe ngumvangeli futhi uma engibizele ukuba ngibe ngumvangeli angeke ngibe ngumprofeti manje niyakuthola ngikuqondile na angazi ukuthi ngenzeni ngikwenzile ngehlonipho ngenkathi engitshela kuqala ngami ngibamba isandla sabantu futhi ngibakhululekele khona-ke ngazi imfihlo yenhliziyo yabo zonke lezi zinto ezehlukene futhi bazalane lokho akunakuphosisa niyazi ukuthi lokho kuzofanele kube iqiniso ngamunye wenu niyakwazi lokho niyabo nokuthi wangitshela kanjani ukuthi kuzoqhuma kusakazeke ezweni lonke futhi kukwenzile njengcamashi sonke isizwe esingaphansi kwamazulu sikuzwe yile yonke indawo amaphephandaba iziqophi zamatape yonke indawo angazi ukuthi kukwenze kanjani kodwa kule lonke izwi izincwadi amaletha zingena nabantu abasuka le ezansi Thailand namalawu emuva phakathi lapho ukuthi lezo zithunywa zenkolo bezinqwabelane kanjani emuva lapho nalawo matape futhi enikeza lokho kuhunyushwa kwezwi futhi manje siyezwa okuvela izweni lonke nebo emhlabeni jikelele manje bona banda nimisele ngabambili mhlaba wonke yonke indawo bebabili empeteni bebabili ensimini yabo thatha uyedwa bese ushiya uyedwa manje njengoba ngiwenzile umsebenzi womvangeli futhi nazi isicelo sami uma lokhu kuthokozise kuNkulunkulu futhi ngiwenze kahle umsebenzi ngethemba ukuthi ngimthokozisile ngicela ukuthethelela ngawo wonke amaphutha ami khona-ke angahle angibize ngiphume ensimini yokuvangela ukuba ngibe ngumprofethi wakhe khona-ke uma kunjalo ngizokushiya ukuvangela kodwa uma engibiza ukuba ngibe ngumprofethi angeke ngibe umvangeli uma ngizoba ngumvangeli angeke ngibe umprofethi ngixubanise izikhundla ezimbili lapho ebengihlala ngiqophisana ngakho ngimile mzamo akukaze kube kuhle kuphumelele uNkulunkulu kusebenzisile kodwa angikaze ngicabange ukuthi kwakuyintando yakhe eqondile bekuyintando yakhe evumelayo ngime mzamo umbono noma emibili izoshaya ikukhiphe cishe impela niyabo bese kuthi-ke uma utshela lo muntu ukuthi aziqondise athi thwi kanjani nokuthi enzeni bese kuthi-ke umuntu olandela umlapho ulindele into efanayo futhi angeke umtshele ngaphandle into ethile ekutshela ukuthi mtshele bese kuthi-ke abanye bantu beze sengathi uyimbuka noma umhlubuki noma idemoni noma uthize ngoba ubatshele lokho abafuna ukukwazi uyabona leso kusise sikhundla indlela umprofethi asebenza ngayo umprofethi uhlala emuva lapha aze agxobe ngqo esibhedlela noma ngabe kuphi lapho eyakhona ngeyisho kanje inkosi akusho futhi aphinde agxobe emuva futhi akasiyele umvangeli hlobo akayibambi imihlangano futhi axoxe ngezinto unezi lenkosi lanoma ngubani athunyelwe kuye uma ethunyelwe e-White House ugxoba angene ngaphambili e-White House athi isho kanje inkosi uma kungumbusi wesifundazwe noma ngabe kubani ngu-isho kanje inkosi akazilulaza zongeze leqembu lamabandla izama ukubathola abangene bashumayele futhi bathathe izwi futhi bashumayele lezi zinto njengabavangeli akasiyele umvangeli ngakho ke nebo bazalane ingane leso sizathu ngingazibizi ngomprofeti angikho ngisho nasesikhundleni sayedwa yebo manje niyakuqonda engikuchazayo na manje kuzoba nokuningi okuqhubekayo kanjalo isikhathi eside kodwa ngiyethemba angizukuthatha isikhathi senu esiningi kakhulu ngize ngithole okuncanyana kwaleli zwi engifuna ukulifunda kulobu busuku manje nakho engikwenzayo angikaze ngizwe ukuthi ngifanele ngihlale Indiana ngingodingayo ngizoya endaweni yodwa ngiyacabanga ngizoya ngapha ngizozinza lapha yilokho-ke angeke ngikwenze uma ngiye kwenye indawo ngiyacabanga ngizoya ngapha uma ngikwenza ngami ungibiza yiliphi lelo cilo abacula ngalo na imimoya engaphumuli ngizwile ngiqakele iningi lenu nonke nibezwa becula yilokho angibiza ngakho imimoya engaphumuli kusho ngesikhathi engifika ngaso lapha ngiyacabanga ngifanele ngizofanele ngifike ekhaya nje ngizofanele ngibone umngami nezingane ngizofanele ngiye esontweni kanye futhi ngishumayele ngifika lapho futhi ngehle futhi ngishumayele kanye ngange umngami futhi ngigone zonke izingane ngiphumele egcekeni ngisika utshani nendiza yedlula ngaphezulu ngime ngisile umjuluko ebusweni bami futhi ngifuna ukuhamba ngayo kwenye indawo ethize ngizofanele ngihambe awu ngicabanga ukuthi ngizofanele ngehlele lapho futhi ngiyahamba ngehlele lapho futhi ngishumayele lapho isikhashana ngiqalaze nakho kodlula enye ngaphezulu ngizofanele ngihambe ngayo niyabo angile ndawo yokuzinza angeke nje ngikwenze ngiyayaluza yakuluka endaweni kuye endaweni into ethize angikwazi ukukubamba into ethize kimi futhi ngiyazi ukuthi ngifanele ngikwenze manje ebandleni lisesimweni salo samanje ngizwa kwesabeka ukuhamba ngisuke lapha futhi ngicabange ngani nonke bantu nihlezi lapha ngiyakholwa ukuthi ngiyochitha iphakade nani ngale nkazimulweni sinabantu abakahle impahle kahle abaqinile labantu abaphelele maduzane nje kube nemvuselelo eqhubekayo ebandleni lapha phakathi kwabantu umoya ofika phakathi kwabo uqala kunikeza izipho ngikubhekile ukubona ukuthi ngabe akuhambi yini kungene ekushisekeleni kweqile njalo lapho kuqala ukuhamba ngale ndlela umoya wawukuhlola bese ukubuyisa lapha ngacabanga mayidunyiswe inkosi niyabo uvele ubambe indawo yakho lapho lokho kulungile niyabo
What my thoughts is this.
Manje lokho imicabango yami yikho yilokhu uma kungenzeka ukuthi lapho ngiqala kuya endaweni ethile angazi ukuthi ngiyapi kodwa angeke ngihlale ngithule angizukuhlala lapha angeke nje ngikwenze ngifanele ngihambe ngiye endaweni ethile futhi mhlawumbe angeke ngihlale lapho kodwa izinsuku ezimbalwa ngihamba ngiye kwenye indawo ngifanele ngiye endaweni athile angazi ukuthi ngiyaphi kanjalo no-Abrahama wayengazi lapho ayeya khona wavele nje wawela umfula futhi waqala wahamba yilokho kuphela ngizokuthi lokho ebesifanele sikwenze lapha kulesi sikhathi samanje ngiyakholwa ukuthi sidinga indlu yokukhonzela ngicabanga ukuthi indlu kaNkulunkulu wena uthi awu ini ukufaka yonke leyo mali kuyo uma inkosi izofika na awu kuzosiza ngalo ukugcina imali uma inkosi ifika nani yabo futhi uma abantu bebiza imali yokwakha indlu yokukhonzela kungumsebenzi wethu ngevoli lamaphesenti ayikhulu lapho ukuthi ngithathe lobo busuku ukwakha ibandla ngakho-ke ukulakha ngingathi lakheni yebo mnumzane ngikazi ngikuzwa kayise lokhu phambilini kodwa ngifuna ukukwenza phambi kwenu bantu bengingabafune besifazane lapha ngoba omunye uncika ngale ndlela nangaleyo ndlela manje ngiyazama ukunitshela isizathu ukuthi ngifune ukukwenza ngiyacabanga uma inkosi iza ngevikelizayo asiqale indlu yokukhonzela kuleli viki impela asiyikhombise asime endaweni yethu yokugada yebo mnumzane Bese kuthi ke uma si uma yindlu ukukhonzela seyakhiwe yaphela ngani na sithi uma kungathiwani uma eqhele ngeminyaka eyishumi kusukela manje na kungathiwani uma eyiminyaka engamashumi amabili na noma kungathiwani uma eyiminyaka eyikhulu na noma ngabe kuyini uma ifika lokho akulendaba siyazi uzobe ezela thina ngaphambi kwaleso sikhathi ngoba angeke sihlale ngaphandle eminyaka eyikhulu ngaphezulu uzobe ezele thina kodwa sizofanele sishiye ukwahlukana emuva kwethu futhi ngikucabangile lokho kungani singavumeliki isigungu sebandla lapha sikhulume nabo manje bakhe leyo ndlu yokukhonzelana bayibeke phezulu lapha bayakhe kahle nendawo enhle lapho abantu bengeza khona ngiyaphakamisa umfowethu Neville abe ngumelusi webandla inqobo nje uma ibandla limphakamisa kuba abe ngumelusi lelo yivoti lebandla inqobo nje uma ebambe indawo yokukada futhi ehlala nokukholwa ufuna ukuza ezwa kuhola kwenkosi khona ke ukuhola kwenkosi ngaye ukuba ahlale uma ibandla limvota ngokufanayo khona ke bekingathi ngayinye yalamadoda lapha lawa amanye amadoda njengomfowethu nomfowethu junior bonke inqobo nje uma bezwa umsebenzi wabo kulowo msebenzi futhi bahlangene lapha ndawonye angeke wethe futhi uhlangane ne-Methodist awunanhlanganyelo nabo ama-Baptist uyahamba ukhuluma ngokukhuluma ngezilimi nombhaphathiza egameni likaJesu bayakukhahlela bakukhiphe ngalokho kushesha kunjalo uhlalaka lapho ubungafana nejuba phakathi kwesicuku samagwababo ubungeke ube nehlanganyelo hlobo ungafa angihlekisi ngama-Methodist nama-Baptist manje ukhumbuleni lokho angisho lokho ngidweba nje ukuqhathanisa lapho abaningi lawo ma-Methodist nama-Baptist angabantu abakahle abantu abamesaba uNkulunkulu kodwa ngikhuluma ngenhlanganyelo nangomfowethu ngubani igama lakhe emuva lapho kulobo busuku umvangeli ohlezi emuva lapho umfowethu JT panel umfowethu Bila ngiyakholwa lo mfowethu ohlezi lapha abanye be iningi lenu lapha ningamadeda kaNkulunkulu ubizwa empilweni yenu ningabe nenze ukuthize ningahlali nje nizungeze asenze ukuthize awutholi kodwa umphefumulo wodwa usindiswe thola lowo wodwa usindiswe ngamunye wethu manje ngiyacabanga leli bandla uma nina madoda beningakwenza uma nakha leli sonto lenzeni leli njengekomkhulu lenu na njengomfowethu Neville lapha engofana nelungeli dala phakathi kwenu niyabo kunikezikhathi uthola umbuzo ngeke ukwazi ukuxoxisana nebandla lakho phandle lapho kholeke letheni lapha kumfowethu Neville futhi nonke uxoxeni ndawonye uma ningeke nifike kunoma yisiphi isinqumo ngizobe sengiyiza ngokushesha kholeke sonke sizohlangana ndawonye ngakho bese kuthi ke phakathi lapho nithole ukuqeqesha emaqenjini enu uqobo abanye abefundisi amadoda enibonayo ukuthi yanobiza empilweni yawo ngenkonzo ziqeqesheni lezo zinsizo ziletheni lapha elungeni hlalani nonke ndawonye emhlanganweni wokufundisi futhi lapho nifundise izinto ezijulile zikaNkulunkulu ingaqhubekele ziphethele zibi gcinani umuntu othize eningamethemba ukuba uhlobo olufana nomholi wenu bese kuthi ke ngezinye izikhathi uma ningakuboni njengamashi ngendlela enza ngayo ihamba kulungile usekukholweni empeleni iqhubekani nje mhlawumbe uma sihlangene ndawonye khona ke sonke ndawonye sizokhuleka ukubona okufihlakele kukaNkulunkulu kuyehla futhi uzokunikeza impela nje lokho okuyikho niyabo futhi masazi nje ukuthi kwenziwa kanjani futhi phakathi lapha amabandla angahamba ayoza futhi yaqaqashe iqembu lamadoda futhi uma ngisemsebenzini wokuvangela kwenye indawo kunezindawo enginga azibeka kuyo emhlabeni wonke bekungathiwani ukuba bengisendiya ngibuyele emuva endiya na lapho ngingasho kulaba bantu mhlawumbe ngingaba nezinkulungwane zabo ngihlale lapho iviki noma amabili futhi babone inkonzo bayayithanda bayakholwa ukuthi iqiniso baphume ebuhedenini labo nginevu futhi mhlawumbe kwamabili noma amaviki amathathu ngenkathi ngangilapho busuku bubili futhi mhlawumbe izinkulungwane ezikhulu zaphendula ngiphendukele kuKristu. Ungekho lapho ezazingekho khona ngosuku olulandelayo, ngathi tendiza futhi ngaqala ngabuyela emuva eRoma ngase kuya ngiye United States, ngabashiya njengezimvu zibekwe phakathi kwezimpisi. Ukuba ke ngangile qembu lamadoda izinsizwa eziqeqeshiwe emlayezweni nebo ukuthi manje awume kancane ngaphambi kokuba ngihambe lapha sizobeka ngenqubo lamabandla ngizoba nendoda sengivele ngibathumelele i-telegram bayithelile imali basendleleni yabo lapha khona manje ukwengamela lokhu indoda elungile kukhona izinsizwa ezimbili noma izintathu kanye naye ezizoba abasizi bakhe nabalekeleli ukuthi ibandla lalokhu kukhona lingabekwa lapho elizoba ibutho eliqaphile endiya ibutho eliqaphile eJalimane ibutho eliqaphile eSwitzerland ngani khona manje besifanele sibe nawo nxa zonke ezizweni lapho ebengikhona nemlayezo ke kusukela lapho kuza umunye kusukela komunye kuza umunye niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na
now tomorrow night
manje kusasa ebusuku noma usuku emva kobusuku bakusasa ngizobona uMartin Pozé ehlela lapha ungumngani wami ngizobona nje ukuthi yomncinyane owasesudeni okhubazekile wenzani phesheya lapha eTanganyika Ngiyena lapho futhi manje uMartin Pozé indoda elungile kodwa akakholwa ukukholwa esikukholwayo ngimkhiphe ngaphandle ngo futhi ngamthatha futhi ngambophela nje endaweni ethile empalweni ngithi Martin ngumngani wami manje awuzukuxhuma noma ugijime sizoma nje lapha sibambane ngezandla njengabafo wethu abangamaKristu futhi sikhulume niyabonga ngibeka umlayezo ngokuye futhi wavele nje wama lapho uthi futhi problem impela uqinthile ngathi manje Martin awukukhona lokho noma ubuzo kwemukela awu futhi kune ngiyakhole ukuthi lokho okushoywe yiqiniso bathi ke ungani ungakwemukeli na yabo ngikushisa nje ngikwehlisela kuye futhi yena kholeke kwathi nje angasuka usehambile yabo kodwa bukani nje ukuthi leyo ndoda yenzani ezimishini zayo lapha ya indoda yodwa nje sizathu yayingathumele muva ngqoshi kakho futhi ilande obathini labo bonke ibathumele ngaleyo phakathi apho kanjalo futhi iqale ukwenza umsebenzi kuze manje bayakhuphuka ngamashumi ezinkulungwane emvuselele yodwa encane hayi indoda eneziphiwo indoda nje nesibindi sandele sokuya lapho futhi iqale yini ngenziwa ngaphansi kwalokhu na kungalinganiselwa ezigidini impela silahlekelwe yileso sikhathi yilokho isiphakamiso sami ebesiyoba yiso manje kumbula ngokwenza lokhu uzothola kungahle kube nezikhathi ukuthi awuyikuvumelana nomfowethu sibanibani awuyikuvumela ngapha ukuthi kumbula ngoba nje uma ufika endawaneni wena uthi awu ngoba akalikholwa njengami nje angeke ngikhona ke kukhona ukuyiphutha ngawe akusilale iphutha ngomunye umvo kuyinto ethize iphutha ngawe lapho abazalwane abazama ukubamba ndawonye kukhona into eyodwa thina boprenem kunabayisi shiyagalelunye bethu futhi sasilwa njengezinja ezifiywayo kodwa ngemuva kwakho konke lapho sisiqedile ukulwa sisalokhu singobrenham oyedwa wayazi ukuthi omunye wayengubrenham ngakazi ukuthi wayengubrenham wayazi ukuthi ngakungubrenham niyabo kepha sasilwa niyakwenza lokho emndenini wenu kodwa basalokhu bengabafowenu Lonke lokungayo singehluka lokho kulukile kodwa sisalokhu simunye simunye kuKristu siyawukholwa lomlayezo futhi asihlale nawo ngicabanga ukuthi yileyo nto efanele yenziwe ukugcina kuqhubeka kuze kufike uJesu futhi yilokho ebengifuna ukukusho ngaleyo ndlela futhi ngiyakholwa uma uzoba nokufana yabo ufanele ukukhuthazeke ngalo uma ungakhuthazeki khona ke kukhona kuyiphutha ufanele hayi nje ukuthi awu ngenyanga edlule ngibe nokukhuthazeka okuhle kakhulu kodwa ngazi yabo phela ke ukukhona ukuyiphutha ndawo ufanele ube nokukhuthazeka ngaso sonke isikhathi yabo futhi ulokhu qhubeka udushuza kudevele zama ukukuthola njengokuthi ngakudlala ngimthanda njalo mungameli wethu ukugcina umnuzana izini hawa benginokuncoma okukhulu ngogeneral izini hawa wathi ngekathi sasile wathi kunezikhathi eziningi sasitshosha igobolo futhi siliphose esibhangini kuyizidonse idlebe kuzo futhi sisiyeka siwe futhi sasidlithula aliphumanga wathi asizinikelanga wathi sasingahle sifakelinge futhi sakuthula nazo wathi asizange siyeke wathi sasiloku sidluthula laze laphume lilodo lokho ke leyo ndlela yokunqoba yimpi qhubeka uzame phose kobolole phakathi futhi lisidonze unenhloso okuhlosiwe ukuba ukushaye futhi uma likaphume liphose ngaphandle futhi uphose linge phakathi futhi ulizame futhi liphose phakathi futhi lizame futhi lize liphume elilodwa ukhole elilodwa lawo phakathi lapho eliphilayo futhi elilodwa lawo lizophuma kodwa ileyo ndlela sifanele siyenze siloku siqhubeka nje sidibula udibule le kude kuze kwenzeke okuthile ngezani na ngiyadibula manje ngiyaphuma lapho ngingazi ngisho ukuphuma kunoma yikuphi kuhola isibopho izigidi zabantu ziyakubuka wena uzokwenzani na uyini umnyakazo olandelayo na abanye cabanga ukuthi ngifile abanye ucabanga lokhu ngisho leso siphamu saquma ngelinyilanga kwathiwa ngangizama ukuzibulala yonke into yabo ngaphandle ngasezweni futhi yonke into yabo kodwa unakho konke ukulwa ngakho khona ke unomthwalo wabantu futhi icabanga nje ubungathini uma uNkulunkulu bengabeka kuwe ukuthi ubuzokwazi inhliziyo yabantu obukhuluma nabo na cabanga kalokho yabo bazalane mhlawumbe ngiyazi ninemthwalo kodwa anikondi futhi ngaphandle kwalokho lapha ninesibopho lapha ukuthi awu lokho bekufanele kube lula kuwe mfuthi Branham noma yini ongayenza uNkulunkulu uyakutshela nje qhabo akakwenzi ngikujulu kele njengoba nje wenza futhi kunzima kakhulu konke impela ngifanele ngikujulukele kanzima kakhudlwana kunoma wenza futhi kuzoba nokuningi kakhulu kudingekayo kimi lapho ozodingeka uphendule ngebandla lapho ozodingeka uphendule ngomndeni wakho noma mhlawumbe ngesingawe nje niyabo kunemi phefumulo eyizigidi engizodingeka ngiphendule ngayo ngizodingeka ngiyazi iminyakazo yami njengoba usathane kushaya ngomphefumulo mulo wode noma ngemithefumulo embalwa ozoyibamba kuthiwani ngengaphandle lapha lapho izigidi izihlezi ngokohlelo na ungaki okunye okuningi ukuqhuma akuphonsayo phakathi lapho na niyabonga koke uninqwaba iningi elizofanele nikhumbule bazalwane lokho akumangalisi ngethelo kwethuka kwezinye izikhathi impela kodwa manje ngishaya ngizibhakela lekho manje ngiphose ikobolano phakathi uma lidibula nakho ke uma likadubuli angeke ngiyeke ngizophosa ngaphandle lelo njengokudintsika bese ngizaba ilinge elilodwa lawo lizodubula ileko kuphele kukhona kulo elilodwa lawo lizodubula ndawo ndawo khona ke ngiye ngifuna ukuba kokuhlosiwe ngakho ke lapho lidubula ngizoyinemba into engiyidubulayo futhi manje niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini ngiqinisile ngiyabonga ukukhona kuJesus ndawo ndawo ngiyahamba ngenxa yale mihlangano ngephulukundlela ngeleya ngiqondile ukufundisa lezi zinto ezinkulu enginifundisa zona abantu ngiyakhumbula ukuthi lelo phupho lelo engangini ncazelo lalithini na buyele muva futhi ubekelele ukudla yayikuphi inqolobane na leli thabenakele yikuphi lapho kunenoma yini fana nakho ezweni ngapha noma kuphi ebizoqhathaniseka nomlezo sinawo na manje kusobala abafowethu abancane lapha abangaphandle ngalapha lawa manye amabandla amancane ayithini simunye ubungaya kuphi ukuthola na khombisa ukuqhathaniseka kwawo noma kuphi umphumela ezivumweni kholo zehlelo ngo uzophumela ngaphandle ngo usuke egameni leNkosi Jesu uzophumela ngaphandle ngo le kulezi ezinye izinto yabo futhi lapha lapho kudla kubekelelwe khona awu ndezo wode engiwushumayela lapha ngini nonke bukani kade ngishumayela kusuka ehoreni elilodwa kuya kwayisithupha kini ngomlayezo awu uma ngizodingeka ngisebenzise wodwa waleyo umlayezo ngingathatha iviki kuwo okuncinyane nje lapha nokuncinyana lapho niyabo ngoba kubekelelwe lapha kusemathephini kuzo yemhlabeni wonke ngamathephu lapha bantu ezindlini zabo lawo mathephu ayowela ezandleni ngoza misela ngaphambili nguNkulunkulu angaliqondisa izwi uzoqondisa yonke yonke into iqonde ngo embangeleni yayo ingaleso sizathu engithumele emuva kwenza lokho bekelela ukudla lapha yangenqabela kuyaphesheya kuzilwandle umfote kaniphathi wathi awu woza hamba unobusuku obubodwa kodwa sizokuthathela uhambo lokuvakasha uzungeze izwe lonke indlela engibone ngayo umfoti Fred nomfowethu Benz bezama ukuhamba ngathi bengingeke ngihambe ngalo ndlela niyabo kwakhombisa ukuthi kwakukhona ukuthize okunye ngicinezela ngaze ngafika emakini manje kodwa ngazi ukuthi ngihambe ngayiphi indlela kodwa kunezinhlamvu ezingizungezile ngabe ungibizele muve kuvangelini na ngabe ungibizele ezithukeni zenkolo zakwamanye amazwe na ngabe wangibizela ukuba ngibe ngumprofethi wakhe na ngabe ngifanele ngiluse ndawo na noma ngabe yini ngifanele ngiyenze ngizoqhubeka nokuphosa igobolondo phakathi bese ngidonsa idlebe kuso elilodwa lawo lizophuma kodwa ngizukuhlala nje ngibuke ngithi Nkosi wena faka igobolondo esibhanyini ngizofaka igobolondo esibhanyini ngizidonsele mina ntete yale yena dubule nguyo zonakekela lokho mangibe yilokhu ngiqhubeka nje ngaphandle uma ngeqhubeka kule mihlangano manje ngiyaphuma nje angazi ku ngingahle ngingasho neyode into ngalona umlayezo njengoba ngishumayela lapha ngingahle ngingabi nabo ngisho busuku bubodwa bokubona ukufihlekela angazi ngiyahamba nje angazi ukuthi ngizokwenzani angeke nginitshele ngiyahamba nje futhi yilokho kuphela uthi leyo ndlela le wenze ngayo nokujile ngqondweni abantu lapha bafune into yokukhonzela yakhe ngokushesha ungakwenza yakhe thola abafundisi bakho lezinto yina bazalane ngaleya namabandla yenu yamancane futhi lifuna ukwenza umsebenzi uNkulunkulu uzoniklomelisa ngalokho khumani lapho ngishumayele yenzani konke ningakwenza hlanganani nonke ndawonye nineqembu lamadoda futhi nibe nemihlangano futhi nikhulume ngezinto ezijulile zombhalo futhi nikhuleke ningezi nje lapha ukubuthana ngaphandle uma nizozela umhlangano womkhuleko kuphela yenzani ukukhuleka kwenu kusithekeni phumani ezindaweni ngenani amakhumbini enu cashale ndawo ndawo futhi nje niguqe phansi futhi nje nihlale phambi kukaNkulunkulu futhi nihlale lapho koleke uma nithola kubukeka sengathi kuthize kuyenyuka wo nizohamba nje futhi nithola ukuthi kuyaphuma kancane yana ezini khona ke qaphelana indaba ukuthi kubukeka kahle kanjani imani khona lapho umoya ongalungile ulishayile isizathu umlayezo walolusuku usezwini yabo ninga yabo uma uthi oh hey 40 Branham ngiyakutshela ukuthi lokuthi ngani usibanibani wama ngubuke busuku lena enye into yenzeka kanje ubukeli ubekisiseni ungaphiki lutho linda nje futhi ubone ukuthi kusebenza kanjani bese ke uku kuphulela ezwini futhi ubone ukuthi kuqhathaniseka kanjani nezwi koleke uma kuqhathaniswa nezwi futhi yonke into ikahle bonke uNkulunkulu futhi lokhu kuqhubekela phambili ke nje niyabo inqobo nje uma kuhlala ezwini lo ngumbono wami lokho engicabanga ukuthi nifanele nikwenze futhi Neville Foyethu rade foyethu crazy nomfoyethu bila nani nonke bazalane lapha tuni noma ngabe kuphi nani nonke bazalane uNkulunkulu nibusise ngokucebile ngibona uTheri Lane uCharlie Cox uDavid iningilele izinsiza lapha uNkulunkulu nicobe hey ngingathanda kanjani ukucosha abangagcwala isandla kini ukuba ngubuvangeli futhi ningilibeke endawo ndawo lapho ngazi ukuthi nikhuphukile ningama futhi nazi umlayezo futhi litatishe ukuze nizifakazise nizwe ukubizwa empilweni yenu ngibona izinsiza ezimbili noma ezintathu futhi ezine noma ezinhlalo zihlezi kolunye uhle lungemuva lapha futhi kanjalo uyinsizwa sengiyaguga umfowethu Neville useyaguga singamadoda aphakathi nendima yempilo uma isikhathi sikhingikela phambili sizohamba sisuke enkundleni emva kwesikhashana nizofanele ningene ezicatshweni zethu niyabo futhi ngakho-ke niyabo bese-ke mhlawumbe ngalelo suku siyoba sikhule kakhulu kodwana ngisho uma likhona ekusasa kodwa ngenkathi lesekhona inamuhla asisebenze kusesemini kusasa lingathi lingafiki uma lifika masililungele ngiyakubona ngikuqondile na manje yilokho ebengingakucabanga kini ngemangaliso ukubona umfo wethu phezulu lapha eyuthika umfo wethu crazy nonke nina abafo wethu abanye lapha nihlangana ndawonye nihlangana ningene endaweni nina befundisi nihlale ndawonye bese nixoxe ngezinto nifanele nibe nenhlanganyelo ndona thize nifanele nibe nokuthile ukuba nihlangane ndawonye ukuthi ukubani ukuhlangana ndawonye ngakho nonke hlanganani ndawonye njengeqembu lamadoda futhi nikholwe umunye nomunye futhi kanjalo futhi nixoxe ngalezi zinkinga futhi nihlele mhlawumbe kanye ngenyanga abefundisi nje bodwa manihlangane ndawo ndawo kwelinye lamabandla yenu nihlale lapho futhi nikuxoxe futhi nikukhulume ngamunye wenu belusi nabavangeli futhi noma ngabe niyini bese kuthi ke uma kuvela inkinga enkulu angeke nayixazulula khona ke uma ngibizelwa insimini yobuvangeli angazi ukuthi ngizoba yini uma ngizoba niyazi ngizobuya njalo njalo ngaso sonke isikhathi bese kuthi ke uma nithela lezo zinto khona ke uma sengibuya lapha awu sizohlangana ndawonye futhi nje sihlale phansi lapho omunye wenu unobizo empilweni yenu angeke sibe nakho njengengxoxiswano yakasese nezinto ebesikade sinazo sizovele sihlangane ngqo futhi sihlale lapho size sibe noisho kanje inkosi futhi uma ungaqondisa abashumayeli futhi naye ahambe kahle bukani ukuthi uzokwenzani uzothonya kuzonakekela amakhulu lezi zinto ilokho ke sikushaya nje niyabo fanele ukutholele uhlelo lukaNkulunkulu njengoba uJethro athi kuMose ngani angeke ubashaye bonke noma futhi uNkulunkulu wabeka abadala phandle lapho amashumi esikhombisa abo futhi wathatha umoya wokuMose futhi wawubeka phezu kwalabo abangamalungu angamashumi esikhombisa futhi baprofetha futhi akuzange kumenze buthakathaka uMose nakancane kwamqinisa wayene siprofethi esiningi kuye njengoba enza ngaphambi kokubaba suse umoya kuye kuprofethi niyabo wavele wehlukanise nje wathi manje Mose mabahlulele izinto ezincane futhi kodwa uma sekuze izinto ezinkulu ngena nabo futhi ubasize kanjalo manje leyo ndlela leyo kwakuyindlela kaNkulunkulu emuva lapho leyo kwakuyindlela kaNkulunkulu onyakeni webandla lasekuqaleni futhi ngiyakholwa ukuthi yindlela kaNkulunkulu manje kunjalo yethu yokukwenza ngakho ke asikwenze asiyeke nje ukukhuluma ngakho futhi sikwenze yilokho kuphela singakwenza ngomusa kaNkulunkulu anikukhola na manje manje akusibone ho sengivele ngisithathile isikhathi sami kodwa uBhili ubhale inothi lapha umzuzu nje ngizobona ukuthi lithini ngivela eNew Albany uDr Grace Memorial Hospital wephuke ingalo yakhe ufuna umkhuleko ngaye TROUBC into efana naleyo masibe nomkhuleko ngaleli ninikaze elincane
Our Heavenly Father
Bawo Jesuzulwini njengoba sikhuluma manje futhi ngiyacanga ukuthi mhlawumpe ngenkathi uArenasi wayebuke phandle phezulu kwaleli qembu lakhe elincane lamadoda mhlawumbe kwayingxenye yeqembu elincane kulenomali njalo lapho kulobo busuku futhi babengenaso isihlalo sokuhlala bahlala kwezibandayo ezindala zincezu zabadwala futhi bahlala lapho futhi wakhuluma kubo Lawa madoda aphuma ngisho ngenkathi ukuhamba babazi ukuthi babengaphakelwa amabhubesi amakhanda abo anqunye kodwa ukukholwa kobaba bethu kusaphila namanje ngaphezu komgodi oyitilongo leziboshwa ilangabi nenkemba ngiyakubonga ngalamadoda Nkosi ngiyakhuleka ukuthi uzowabusisa futhi ngiyawabusisa ngayinye yawo egameni lakho ukuthi uzowagcina ekukholweni okwakhululwa kwaba kanye kwabangcwele ukuthi awasoze ehluka kulokho. Futhi kuleli qembu sengathi ungathumela abelusi, abafundisi, abavangeli, oh Nkulunkulu siphe khona futhi kwangathi bangabamba isikanizo yonke indawo nomaphi lapho bekhona, sengathi umsebenzi ungaqhubeka kuze kufike uJesu. Futhi manje Baba, ngikholeka ukuthi ngasinye salezi zicelo esingenile lapha kulobu busuku, futhi ngicela ukuthi uzolikhumbula leli ninikazi elincane ezansi lapha elephuke ingalo yalo. Sengathi amandla kaNkulunkulu Somandla angaliphulukisa futhi alisindise. Siphe khona Nkosi, ngiyakhuleka ukuthi uzolisiza futhi ulibusise. Busisa abathandekayo balo ngokushaya ucingo, futhi kwangathi amandla avusa uJesu pomethineni avuse intombazane kwangathi ingalo yayo ingaphila. Zonke lezi zicelo esenziwe zaphathwa kulobu busuku. Lowo mfana mpofu elele lapho onalokhu ngimzwile umfowethu ekumemezela ukuthi isifo se-Hodgkin simdlile nya waze kwasha ubuso bakhe leredi yami okusansimbi nezinto abamnika zona. Nkulunkulu yiba nomusa kulowo mfana makaphile. Sicabanga ngaleyo nto kodwa engalungiselelanga ukuhlangana nawe esihambile manje umkayo nekhanda eliphahlazekile umntwana wokutholwa zonke lezi ezinye uDavid Bruce ekha lawo manje useyagoga baba futhi lapho ushe izingalo zakhe futhi phezulu naphansi emzimbeni wakhe siyamkhulekela cishe usesibhedlela futhi siyakhuleka ukuthi uzomkhulula futhi umkhiphe siphe khona baba sicela lezi zibusise ameni lika Jesu Kristu. Amen. Manje ngifuna ukunibuza ukuthi ze futhi nginibuze uma nikhole ukuthi sinesikhathi nje esincenyenyana sezi ninaso na nje okwe manje yisi ngiyazi sekulate kancane kodwa benginokuthile kuncane lapha ebengikucabangile namhlanje ebengizothanda ukukhuluma ngakho kumzuzu nje futhi kungahle kunisize. Futhi ngicabangile kokuqala ukuthi ngizomemezela lokhu manje kukulethe yiphu futhi uma noma ngubani engafuna ukubhekisela kuyo uJim uzoba nayo. Niyabo kulokho engicabanga ukuthi bekufanele kwenziwe futhi manje yini ezofanele yenziwe kinina bazalwane. Manje niyazi yini ukuthi ngenkathi lawo madoda sekuqaleni phumile ngezinye izikhathi kwakukhona kuphela cishe ayisithupha noma ayisishiyagalombili awo ndawonye na futhi yaza mazamisa izwe. Oh, niyazi ngenkathi u-Aquila no-Priscilla leyo mvuselelo enkulu leyo u-Apollo ayenayo ngapho kwakukhona cishe abayisithupha noma abesilisa abayisishiyagalombili nabesifazane kulesi sikhejane. Lonke lelo bandla lalisho okuyisithupha noma okuyisishiyagalombili nokuyisihlanu noma okuyisithupha okuphindwe kasikhombisa lapho kulobu busuku njengoba babenakho ngaleyo nkathi. Niyazi uJesu wayenabapostoli abayishumi nambili kuphela. Sihlala sicabanga ngento enkulu kodwa uNkulunkulu akasebenzi ngalezo zinombolo ezinkulu. Kukulamaqembu amancane yilapho ekuthola khona. Niyabo bukale zansi kuwo wonke unyaka kunoma yisiphi isikhathi ake ahlangana nabantu kwakungamaqembu amancane. Niyabo futhi wakhuluma nabo noma wabacoba kuyintokozo kaNkulunkulu enhle ukwenza lokho. Leyo ndlela athanda ngayo ukukwenza futhi manje sifuna nje ukugcina uNkulunkulu phakathi kwethu futhi sihambe senze lezi zinto. Manje ngesonto kuseni Nkosi Thanda ngifuna ukukhuluma kini ngokuthi ubuvangeli besikhathi sokuhlwa futhi khona ke uma inkosi ivuma mhlawumbe ngizohamba kuze kube leyithi kulenkwindla futhi ngaphambi kokuba ngibuye futhi mhlawumbe ngizobuya ngesikhathi ngaphakathi ngoSeptember futhi manje ngiyethemba ngaleyo nkathi ukuthi yonke into izohamba ngokumangalisayo ngenxa yenu bazalwane futhi imihlangano yenu izokhula ngezinombolo futhi umusa kaNkulunkulu ube phezu kwenu nonke size sihlangane futhi ngethemba ukuthi nizongikhulekela nempumelelo. Kubulani mkhuleko yenu ngami lokho kusho ukuthi ninguza kwethu ninguputhi wami umsizi wami futhi ndawonye singabasizi inkosini. futhi manje uma ngimi phandle lapho phambi kwesitha ngifuna ukukhumbula lawo ethembekile amasosha eqiniso athola umkhuleko ophenduliwe wabagulayo nabahluphekile nalabo bantu bayangikhulekela nginguye owudingayo ngaphandle laphaya ngiyawudinga ngempela ngakho-ke nonke ngikhulekeleni lapho nibuthana ningangikhohlwa kunoma yimuphi umhlangano ngikhulekeleni manje kodwa yalo ngcwele sahlukaze sishiyagalolunye ngifuna kufunde kusebenzisa sini la mashumi amabili nesithupha kuya kwela mashumi amathathu nenhlalo manje ngomizizo embalwa nje futhi khona-ke sizovala kwelandelayo engamashumi amabili noma imizuzu engamashumi amathathu noma mhlawumbe ngaphambi kwaleso sikhathi inkosithanda ngifuna ukufunda le mibhalo manje kujohane ongcwele wamashumi amabili nesithupha kuya ujohane ongcwele esishiyagalolunye amashumi amabili nesithupha kuya emashumini amathathu nanhlano ngikubhalile phansi lapha kuthize nje ebengicabanga ngakho
Then said they unto him again, What did he do to thee? How opened he thy eyes?
Ngathi kuye wenzeni kuwe na? Uwavule kanjani amehlo akho na? Futhi wabaphendula wathi, Kade ngilitshela, kepha nina nizwanga. Nifunelani nina ukuzwa futhi na? Niyafuna nani ukuba abafundi bakhe na?
Then they reviled him. And said,
Bamthuka bathi nguwe ongabafundi bakhe kepha thina singabafundi bakaMose siyazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuMose kepha lo mfo asimazi lapha ivela khona
The man answered and said unto them Why
Wabendile lowo muntu wathi kubo lokhu kuyisimangaliso ukuthi nina nazi lapho ivela khona ingani uvule amehlo ami
Now we know that God heareth not sinners.
Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni, kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu ayenze intando yakhe, uyamuzwa lowo. Abuzanga kuzwakale lokhu kwadabuka izwe ukuthi ukhona owavula amehlo ozelwe eyimpumputhe, uma lo engesiyo kaNkulunkulu ubengenakwenza lutho.
Then answered They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sin.
Baphendula bathi kuye, wena wazalwa esoneni ngokwempela. Wena usifundisa thina na? Base bemkhiphela ngaphandle. Futhi uJesu wezwa ukuthi bamkhiphele phandle. Kwathi emfumana wathi kuye, uyakholwa indodana kaNkulunkulu na? Manje ngiyethanda ukukhuluma imizuzu embalwa nje kinina bazalwane ngazi ukuthi ukukhuluma kwami okuncane lapha ngazi ukuthi kuzoba yini ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzokusebenzisa ngandlela thize futhi manje kuleli phezu kwezwi lakhe ngakho-ke ngiyazi ukuthi umfowethu sink umfowethu neville noma omunye wenu befundisi ngokuvamisile uyashumayela futhi ngokuba nani lapha nje nizongixolela ngithanda ukukhuluma kini kancanyana ngale ndlela manje ngifuna ukuthatha indaba lapha yokuthi ukuchema nojesu
the pharisees and leaders of his day always tried to
abafarisi labaholi bosuku lwakhe babezama njalo ukumehlisa isithunzi phambi kwabantu leyo kwakuyindlela nje udebeli yayenayo yokusebenza bonke abafarisi nabafundisi bosuku lwakhe njalo babezama ukwehlisa ujesu isithunzi bona konke ukulahlwa ababengamnika khona bakwenzile bambheka njalo ukuthola lapho ababengathola khona iphutha futhi abazange bakhulume ngezinto zakhe ezinhle babehlala bethola into ethile ababengamehlisa esithunzi ngayo futhi bathi uyabo buka lapha ukube ube yindoda kaNkulunkulu bengeke kwenzeka le ndlela noma ukuba ube yindoda kaNkulunkulu bengeke kwenze ngaleyo ndlela babezama ukweleka ngesithunzi phezu kwakhe kwenza abantu ukuba bangamkholwa lo ngumsebenzi kadeveli futhi lelo cebo lidala ligaze liphele Kunezikhathi eziningi lapho umfundisi eyokwenza khona iphutha futhi uma engena kumakhelwane umfowethu oligugu ozama ukwenza okulungile nokuhola abantu kahle yonke into devela ngayikhomba kongakholwayo noma obizwa ngokuthi ngumKristu ulowo omakhelwane ukuphotha kuleyo ndoda uzokwenza ngiyazi indlela yobuKristu yangempela kufihla yonke into ongakwazi kumfowenu ungazixoxa izinto zakhe ezimbi xoxa lokho kuhle kwakhe xoxa lokho nje okwaziyo ngayo okuhle uma noma yini yimbi iyeke kanjalo umfobandla unokwanele kumelene naye noma kanjani ungazama ukuthatha isixobo futhi usunduze indoda uyiqhubele phambili emgodini isimo sokuziphatha somKristu ukumqukula futhi umkhiphe emgodini niyabo ungalokothi uzame ukumsinduzela phansi usephansi vele zama ukumsiza avuke futhi kodwa iningi lethu namuhla abantu abaningi namuhla ngingahle ngithi uzame ukwenza lokho uma nje bengahle bathole ukuthize okunye abangahle bakusho obekukubi ngempela manje isibonelo uma umunye wenu bazalwane ebengenza iphutha futhi yenze ukuthile okungalungile okungukuthi ungaphansi kokukwenza nami nginjalo futhi sonke ngamunye kodwa njengoba siqhubeka asikhumbule ukuthi singabafowethu futhi uma sinanoma ikuphukulwa ake silwe sodwa sikulethe ndewonge sikulethe phambi kwabazalwane bethu futhi sikuxazulule manje babekujwayele emndenini wakwaBrenham uma umunye wabancinyane enze ukuthize babezotshela uBill ngakho ngoba ngangingomkhulu kunabo bonke futhi ngangifanele ngime lapho futhi ngibone ukuthi yimuphi owayeqinisile nonephutha hawu isinqumo sami sasingokuthi uma be yimuphi owayeqinisile nonephutha uma besalokhu bengakukholwa kodwa ke babejikela ngale emva kwami futhi bakulwele kodwa babesa lokhu bengabafowabo niyabona babelwe egcekeni ngemuva omunye nomunye futhi balecekene lingaphambili omunye alwele omunye ngakho-ke yilo ndlela kwakungayo niyabo futhi sasiselokhu singabafowethu hawu lokho yileyo ndlela esiye sifanele sikwenze ngayo lokhu niyabo uma unokuthize ukuphikisana nokuthile umfowenu ungatsheli omunye umuntu ngakho uma kuyiphutha yana kuye futhi umtshele bese kuthi-ke uma ezophikisana nawe khona-ke thatha omunye umuntu kanye nawe bese-ke nikulethe ngendlela ibhayibheli elakusho ngayo kodwa uJesu bazama nje ukuthola lonke ithunzi elincane ababengalithola kuzama ukumehlisa isithunzi ebusweni babantu futhi lokho devel akufunayo bafuna bafuna ukulimaza ukuthonya kwakho phambi kwabantu leyo ndlela ofuna ukubheka ngayo ngokuqaphela lokho okwenzayo hambani njengamadoda angempela kankulunkulu khulumani njengamadoda kankulunkulu nebozi phatheni njengamadoda kankulunkulu philani njengamadoda kankulunkulu ngoba udevel isitha sakho sihamba njengengonyama mepongayo sizama kushobatela lokho esingakushobatela bakwenzeleni lokhu na babenomona ngaye lokho kwakuyisizathu babezama kumehlisa isithunzi babenomona ngenkonzo yakhe futhi ingalesi sizathu babezama ukwethisa isithunzi awu wayenenkonzo yankulunkulu futhi babekwazi lokho kodwa kwakuphambene nesivumo kholo sabo ngakho-ke babezama ukumehlisa isithunzi benze yonke into yena zonke isici esincane ababengasithola bamsuse endleleni babefuna ukuthi ayeke babefuna abantu bamjivaze babefuna ukuthi manje lo mfo kalutho bukani lapha manje nangiya wenze lokhu futhi niyazi ukuthi lokho akulungile sifundisiwe yonke impilo yethu ukuthi sifanele bakholwe abadala futhi nangu yena emile khona lapho futhi eqabalasele lowo mdala uphikisene nesiko lawo baba futhi thina kade besifanele sikholwe isiko lawo baba bethu sifundisiwe ukuthi ngurabi ngamunye yonke iminyaka kwedlule futhi lapha le ndoda iyafika futhi ayivumelani nabo niyabo ngani indoda enjalo ayikufanele ukuba ngumshumayeli niyabo babezama ukumehlisa isithunzi kodwa kukho konke lokho labo bamkhonza akwenzayo futhi ababe mthanda futhi ababe kubonile okwakhe kokumphalo izibonakaliso eziyisimangaliso babe ngeke bavinjwe yizo qhaba umnumzane labo abamkholwayo bakholwa kuye labo ababe mthanda bama ngakuye babe ngeke babone lokho abanye babe bakhomba kukho wo uma besingaba yilokho ukuba nje besingeke sibone uma umunye othile beyofika ngapha athi yazi uthini bathi uyipentekostiyane hayi ngehlelo awu wawuyi wena uyilelo hlobo olubhaphathize egameni likajesu ya kunjalo awu ake nginitshele ukuthize ngazi indoda ngesinye isikhathi yabhaphathizwa kanjalo futhi yenza ukuthi nokuthi kodwa bukani lokho akuhlangene kalutho nakho kudevele zama ukuphosa ithunzi kuwe bahlale bezama ukukukhomba emkhunjini othile omdalo wephukile phezu kogunolwandle kodwa abakukhombi kulowo ohambe ngokuphepha kunjalo niyabo kunjalo bahlale bezama ukujikitshela isicupho sekwababa ngaphandle lapho futhi bathi lokhu yisibonelo nakho okwakwenzayo ngazi umshumayeli othile owayengumshumayeli wobungcwele futhi wenze lokhu lokho noma kunye kodwa ababakhombi abanye owayengenabo ubungcwele owenza lokho futhi uyabo futhi abakhombi izinto ezinkulu unkulunkulu azenza njengomunye ethi ho lapha le ndoda yayakude kakhulu yona yayakude kakhulu ngahle ukuba yakwenza lokho yazi sakaza qubulayo yaya kude kakhulu ibe uhlanya ngahle ukuba yakwenza lokho ngenkathi besekhomba ukuthi bangaki abahambayo lowo owaya kude kakhulu kanjani ngalezi zigidi ezingakaza ziye kude ngokwenele na bayehluleke kubona lokho niyabona ukuthi ngichaza ukuthini na ngakho ke abantu bazama labo bafarisi nabasadusi nabazenzisi noherodi futhi bonke bazama ukweleka ngesithunzi uJesu kodwa lawo makholo eqiniso ayemisele ngaphambili ukuba yeze lo mlayezo awuza futhi awabonanga phutha kuwo hlobo iyafana manje labo abakholwayo abamthandayo labo abamkholwayo ababoni phutha kuye ababoni kukholwa okuphambene nokukholwa kuyikho ababoni lutho lungalungile ababoni lutho luyiphutha ngezwi lakhe ababoni lutho luyiphutha ngabantu bakhe babona uJesu nje yiloko kuphela bona bamisela ngaphambili kuphilela kuphakade ngakho nje bachema noJesu futhi bahlale lapho sasivamise ukucelecele kancane futhi rayirobesini futhi sasivame ukucula icwili ngane lapha ikakele isikhathi oza ngaso lapha ngizothatha indlela nabayincosana abadelelekile benkosi ngiqale kungena noJesu futhi ngiyedlula ngingaqoka kuhamba noJesu yedwa futhi ngibe nomkamelo wami njengoJakobe itshe awunizilucile lincane kunjalo ngingaqoka ukuthatha indlela yokungezwani ngithatha indlela yabadelelekile ngithatha indlela okukhulunywa ngayo futhi ngihambe noJesu angiboni iphutha kuyo nhlobo angiliboni iphutha lomunye umvo yibo lokhu hamba yilokho kuphela manje lo ndlela benza ngayo kuJesu abazange abazange futhi ufanele ufundise abantu bakho nina belusi ukwenza kufanayo uma umuntu efika ngapho athi uyazi ibandla lakho babe ukuthi nokuthi bona yebo umnumzane kungahle kube nedazini labo abahlezi lapho ngaleyo nkathi kodwa kanjani ngalowo okahle lowo ohlezi lapho na niyabo wena u angeke nje uwabona amahlathi ezihlahla yilokho kuphela manje yilokho ke buyele emuva futhi uyabona manje na futhi ngakho ke bazama babengavumi ukuvuma ukuthi wayenza umsebenzi kaNkulunkulu ngakho ke babezama ukutshala kungezwani nokutshela abantu kuba bangakholwa kodwa labo bantu abamkholwayo bahlala naye ngo bachema niyazi ngicabangile lapha abantu abathi ababe babili ngibaphalile lapha indoda eyimpumputhe ya yingeke iguqulwe yibo leyo ndoda ayinika ukubona kwayo nje siyayazi indaba futhi yabanika umbuzo otinyelayo impela ngaphandle manje bakhuphukela lapho futhi uJesu wedlula futhi wayengumuntu odelelekile futhi ozendwayo ibhayibheli lasho ukuthi wayezolahlwa babungeke obuhle kuye ukuba simfise futhi thina sonke sidukile njengezimvu wayengumuntu wenhlupheko elejwayele uhlupho futhi la kusho kanjani lonke tabele lokho ayezoba yikho wayezokwetelelo futhi elahlwe futhi siyambona lo muntu manje laba bakhole yizwe babazi ukuthi izona impela izinto Jesu ayezenza nezinto ezazingezempilo yakhe babazi ukuthi wayengubani ngakho ke babengeke babeke lutho ukumonakalisa ngoba babengeke bakubone futhi niyazi uthando lubone empeleni kulezo zinto uthando lumboze inqwaba yesono niyazi uthando oluphelele luxosha ukwesaba nesono konke ukungezwane uthando luyakwenza manje le ndoda eyimpumputhe yayihlezi lapho futhi uJesu nabafundi bakhe bayafika futhi ngicabanga ukuthi uJesu wabanikeza isifundo esincane lapha lapha bebone lena impofu indoda eyimpumputhe bacabanga manje impela kunesono emuva kwalokho ndana thize uma sibona ukuthize kwenzeka kumuntu njalo sithi aw wonile uphumile entendeni yenkosi ndana thize ngenkathi u40 case eshayisa isicobo uphumile entendeni yenkosi ndana thize embonweni omunye umuntu ngenkathi kuqhume isiphamu kimi aw ubephumile entendeni yenkosi umfowethu nevini ushayise imoto bephumile entendeni yenkosi lokho kunjalo ngempela qhabo mnumzane akunjalo uNkulunkulu uyazivumela lezo zinto uJesu aphenduka futhi wabafundisa isifundo bathi uyise kufanele ukuthi wona noma unina wona noma yena wonile na uJesu athi akekho kubonile kepha ukuze imisebenzi kaNkulunkulu izokwenziwa ibonakaliswe amen yabo uNkulunkulu uvumela izinto zenzeke ukuze nje ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ibonakaliswe manje futhi ngakho ke washo watshela indoda futhi uyinika ukubona kwayo futhi wahamba ngendlela yakhe futhi nakho kufika abafarisi ngekathi lokho kwakungamahlebezi azungezayo lapha kwakunendoda eyimpumputhe ehlezi phansi lapho inxiba futhi lapha isiyabona futhi lokho kwakungamahlebezi azungezayo phakathi kwabo futhi oh hey lokho kwanyakazisa ukuthize futhi lapha bakhuphukela lapho futhi babonile ukuthi indoda eyimpumputhe siyabona futhi kuqala bahamba babe ufuna ukuthola indlela ethize yokufaka ukwesaba phezu kwabantu bonke isizathu base bevele bethe uma noma ubani elandela le mfundiso yentsha yalo mprofeti omusha obizwa ngokuthi uJesus Nazareth ngokusheshsha bazonikezwa iphepha labo nenhlanganyelo ebandleni ngeke baphinde baye esinagogeni uma nizihlanganisa naye nethamele omunye wemihlangano yake noma yini angeke uphinde uhambe ngakho ke babefuna ukwenza umbukizo omkhulu ngakho ngoba babemzonda babengacabanga ingaleyo ndoda empofu empumputho kodwa babefuna ukwenza umbukiso omkhulu ukwenza abantu baziqhelanise naye basho ukuthi bafuna ukubuza uyise nonina ngakho ke bahamba futhi bathola uyise nonina bathi indodana yenu lana na uthi yebo mnumzane yona yazala impumputho na yebo mnumzane futhi kusho ukuthini ukuthi siyabona na futhi uyise nonina wayesaba ibhayibheli lasho ngoba bayazi ukuthi bazokhishwa esinagogeni uma be uma ukuthi bekunjalo futhi nebo nakho laba bekhona bethathela phansi bathi manje siyazi ukuthi lena indodana yethu oh mhlawumbe abantu abayizinkulungwane ezimbala bemi lapho kodwa uma yona ingakwazi uma labo bafarisi abanukayo babengabeka nje kuphela konakalisa igama lakhe khona lapho noma benze okuthize ukusebisa abantu babeyomxosha lapho ngalowo mhlangano nebo konke ukuthonya kwakhe bekuyolahleka ngakho ke basho isikhetshane sabo sikhuphukela lapho bembethe izingubo zabo zobupristi futhi bathi mkhulumeleni bathi siyazi ukuthi lena indodana yethu siyazi ukuthi yazala impumputho kodwa manje ukuthi bona kanjani angazi mbuzeni sekhulile niyabo kulungile ngakho ke baya ngaleyo futhi bamthola bathi ngubani kunikeza ukubona kwakho na ukuphilise kanjani na yathi lowo thiwa nguJesus Nazareth unginike ukubona kwami futhi bathi nika uNkulunkulu uDumo wathi ngane siyazi ukuthi lo muntu uyisoni bathi futhi bathi uvela phi na yathi angazi uvele nje wafika futhi wangiphilisa futhi lokho kuphele ngikwaziyo ngakho ngazi into eyodwa engiyaziyo angeke ngikwazi ukunitshela ngaye isoni noma cha angazi ngihlangane nje nendoda anambuzo kodwa uma ibingakwazi mina ekuboneni kwami ngazi lento eyodwa ukuthi lapho ngake ngaba impumputhe sengiyabona manje ngineqiniso ngalokho ngoba bengiyimpumputhe ingxenye yehora edlule futhi manje sengibona kahle nje njengani nonke bafo ngakho ke ngiyazi ukuthi sengiyabona wo isithinyelesi nje asifaka kubo ngakho bacabanga ngani yathi awu yathi nonke lefuna ukuba ngabafundi bakhe nani na kuhle lokho ubufakazi obuqinile leyo ngenhle leyo yizenda lelo zinhle lokho lokho ukufakaza kuhle impela engingakusho yathi ngabe nonke nani lunga nje lebandla indoda empuputhe imiye sicaladini emva kokuhlangana noJesu manje ibuzo umfundi ibuza abafarisi uma befuna ukuba ngabafundi bakhe ababishophi amadoda ayinhloko nifuna ukuba ngabafundi bakhe nani na manje cha ngumfundi wakhe wena singumfundi kaMose bebuke muva le kudabula emlendweni niyazi singumfundi kaMose le ndoda asazi lutho ngayo asazi lapho ivela khona awasina umthetho wanoma yisiphi isikolo sethu lapho ake haya khona akezi neze futhi wasibuza ngalezi zinto niyabona sazi lutho ngakho mina abantu phandle lapho niyaqonda ukuthi le ndoda ayicotshiwe na leyo ndoda ingubhulu noma kuthize ingubhelisa bhule mina ndithakathiwe ngani akanalo noma yilibi kunye asikamniki lona kwamanje niyabona sazi ngishilo ukuthi le ndoda ivelaphi lo mfana omdala emile lapho wayebona wathi manje lena into ebangalisayo nebo usezothola abantu bashaye phansi laba bafarisi wayenjalo abenza besabe nebo kodwa wayesevele echemene uJesu nebo ngakho ke wathi lena into ebangalisayo ake ngikuhlaziye amanye amazwi okungenzeka ukuthi wawasho manje nina bafo ngalapha kade ligijimisa konke kuphela kwezenkolo kwalena iminyaka yamakhulu futhi nikhuluma ngokufika kukamesiya nokuthize okuzokwenzeka nje emathunzini esikhathi lapho umkhululi eza ukuzosibona futhi nisitshela ukuthi uma efika lokho konke azokwenza futhi lapha nina abaholi bokumoya abapristi abakhulu nabapristi balomphakathi nimi lapha ndawonye phambi kwalaba bantu ngizama ukwenza mnyama igama lakhe ngizama ukusho ukuthile kubi ngayo futhi indoda iyafika futhi vula amehlo ami aphuphuthekile ngazala ngimpuputhe nangu baba wami nomama benigeza ubufakazi ukuthi ngazala ngimpuputhe kanti ngihlezi khona lapho phakathi kwenu yonke le minyaka ngizalwe ngimpuputhe futhi lokho akungaze kwenzeke selokhu kwaqala umhlaba futhi lapha indoda ingafika futhi yenze isimangaliso esingakaze senziwe selokhu kwaqala umhlaba futhi mina baholi bokomoya futhi anazi lutho ngakho wehe wathi ngithilele yini abangalisayo wachema noJesu niyabo wavunyelwa ukuba abe yimpumputhe ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ibingabonakalise niyabo ngoba uza ngazohlangothini lenkosi uJesu wachema na manje wafaka isitinyeli kubo niyazi ukuthi benzani na bathi manje siyazi wazalelwe esonweni uzama ukufundisa thina na bamsunduzela ngaphandle bebandla bamshaya bamkhiphela ngaphandle bamphushela ngaphandle bamlahlela ngaphandle kodwa kwathi nje angaphonsela ngaphandle niqaphelile na uJesu wamthola futhi amen amen uJesu wamthola futhi ngakho ke ungakhathazeki uma bekuphosa ngaphandle uzokuthola futhi nebo kulungile futhi wathi kuye uyakholelwa endodaneni kaNkulunkulu na yathi inkosi ingubani na yayingazi ngisho kodwa into kuphela eyayiyazi ukuthi ngenkathi yayimpumputhe yayingabonake futhi ngazi le nto yodwa mfowethu bangase babize lokhu ngokushisekelo kweqile nanoma yini abayifunayo kodwa lapho ngake ngabe isoni sengingene emseni manje kukhona kwenzekile kimi niyabo le nto yodwa engiya ziyo manje ngokwethemba izwi lakhe ngokumkholwa ngikhahleliwe ngaphuma kuye yonke inhlangano ngaphansi kobuso bezulu ayikho neyodwa yazo engaphinde ingemukele niyakwazi lokho abanye babesilisa babo bazokwemukela phandle lapha amadoda alungile azokwamukela kodwa yonke inhlangano ingibhekisela phansi izithupha kunjalo kodwa ingitholile izongithola kwenye indawo kunjalo niyabo kunjalo ize kanjalo futhi ngakho ke kuzolunga ngoba sifuna ukuthemba noJesu futhi indlela kuphela ukuthemba ngayo noJesu ukuthemba nalokho akusho ukholwa yizwi lakhe ngakho ke asicheme naye indoda empuputhe yabanikeza ubufakazi bangempela kulungile siyathola futhi ukuthi bazama ukonakalisa igama lakhe okwesikhashanyana nje futhi ngizofanele ngeqe ezinye izinto lapha ngakho ke ngesinye isikhathi kwakukhona umfarisi ngashumela ngakho lapha esikhathini esi ithile asedlule futhi ngakubiza ngokuthi ubugeze ezinyawo zikaJesu ngiyakholwa nonke nigizwile ngishumayela ngalokho lapha lapho umfarisi acela uJesu ukuthi ehlele endlini yakhe omkhulu omdala umfarisi esitasho elikhulu futhi wamcela ukuba eze futhi niyazi ngakunika umdlalo omncane osisiteji ukuthi izikijimi safika kanjani futhi samthola futhi uyedla lokho wayazi ukuthi wayezonda lokho wahamba noma kanjani futhi ngenkathi sebemngenise lapho bazange bageze izinyawo zakhe futhi bamdedela wahlala phansi lapho inuka nakho konke kunye kusuka emshikashikeni wendlela futhi nango ehlezi lapho futhi usifazana omncane wangena bacabanga hohe inkosi inhle kithi ngoba buka lokhu kulethe nje idili lethe elikhulu bamletha lapho nje ukuhlekisa ngaye bamletha lapho kuba babe nokuhlekisa ngaye futhi manje babecabanga ukuthi inkosi yayisebenza kahle nabo ngenxa yokuthi lo onegamelibi wesifazane ongulondindwa uyafika ngapho futhi wayekhala futhi egeza izinyawo zakhe ngezingembezi zakhe futhi ezesula ngezinele zakhe futhi umfarisi omdala nabo bonke abapristi bamangaphe konini bathi mfowethu yonke into inkosi isilungiselele impela nje lapha singalibhixa igama lakhe khona manje uzibiza ngomprofeti nabantu bacabanga ukuthi ngumprofeti futhi bambiza ngomprofeti waseGalile futhi uzisho ngisho ukuthi ungumesiya futhi siyazi umesiya uzoba ngumprofeti futhi nango lapha uhleze emuva lapho ngiyabona lapho simlethe khona na buka lapho mfana sinaye elungisiwe khona manje nange yahlezi emuva lapho eqothile phansi njengomdlwane ophoxekile noma yile thize emuva lapho futhi unendindo othile wezinga lakhe uqobo wayengafika futhi ageze izinyawo zakhe kanjalo futhi manje yena agazi ngisho ukube ubengumprofeti ubezokwazi ukuthi hlobo luni lo sifazane abe yilo manje bafana sizophuza ngalokho bathi ngoba bukani lapho niyabo noma yini ukonakalisa igama lakhe noma yini ukonakalisa kuzethemba kwabantu bengazi ukuthi babengenwe ngudevil ukuthi benze lokho babesebenza ngokuvumelana nodevil bezama ukwenza inyama igama lendodana kaNkulunkulu Nakwenza kanjani lokhu bazalane na ngoba abagaze bayihlola imibhalo uJesu wathi yena imibhalo kuye nicabanga ukuthi niphile ophakade futhi yiye fakaza ngami oh inkonzo nje ephoye nayo niyabo yebo mzane uma ngingenza imsebenzi kababa wami phela ke ningangikholwa niyabo Kodwa lapha lo mfarisi wathi simtholile manje oh bukali lapha kukhona mhlawumbe abantu abangamakhulu ayishumi nenhlalo lapha kulomkhosi manje umbukeli ihlezi lapha ya nango ihlezi nonondindwa futhi oh hey into embi kanje eyayiyiyo ngalolu suku hey futhi wayelapho nosifazane onegamelibi wangena ngesinyelela kubukeka kanjalo ungene ngesinyelela watholwa yintsila yenkosi egezana izinyawo nakho konke kunye futhi wahlala lapho futhi wathi nangu lapha yageza izinyawo zakhe manje kuba ubengumprofeti na niyabona bazalane leyo nto leyisiyo umprofeti ukube ubengumprofeti khona ke ubezokwazi ukuthi hlobo luni losifazane obeyilo egeza izinyawo zakhe Futhi Jesu wavele wahlala nje futhi wambuka akazange enyakaziswe nyawo waze waqeda uma uzokwenzela uJesu into ethize uJesu yahlala futhi akubuke ukwenze ngesinye isikhathi ehe uyakuvumela uqhubekele phambili uzoqede khona ke umvuzo uyafika mhlawumbe ugijima wonke umncintiswano wempilo usebenzela yena kodwa ungakhathazeki ukhona umvuzo ekupheleni uma nje uthatha indlela yakho nohlangothi lwakhe ungase ungaboni umuntu yedwa iphulukiswa omkhulekele qhubeka nje ubakhulekele bengihlale ngithi uma ngikhulekele amakhulu amadlani ngobusuku bonke abangamakhulu amahlanu bafe kuseni kusasa ebusuku ngizobe ngishumayele ukuphilisa ngokaNkulunkulu futhi ngikhulekela abagulayo niyabo angihlanganise lutho nakho niyabo uzokuvumela wehlele ngqo wedlule kunqotshweni nakho konke kunye uze wehlele ngqo ekupheleni komgwaqo futhi uqede umsebenzi wakho njengoba ahola lowo sifazana wayefuna kumenza lenkonzo ngakho ke wavele nje wabamba izinyawo zakhe phandle lapho wamvumela wazigeza wo ukuba wayethe ungakwenzi lokho wayexhuma futhi yabaleke kodwa wamvumela yenze inkonzo futhi emva kokuba eseqedile esaqede inkonzo leyo ayezoyenza khona ke wabuka phezulu kuloyo yomzenzisi emile emuva lapho wayezama ukuphonsa ubumnyama egameni lakhe
Simon, I've got something to say to you.
What is Simon? Kukhona ngifuna ukukusho kuwe. Hayi kuyo isifazana kodwa kuwe. Wena umi emuva lapha ekhizeni yakho. Ingalesi sizathu ungehlisele ezantsi lapha. Awulehlanganyele nami. Bengingakwazi na? Kodwa ungehlisele lapha futhi ungihlalise emuva lapha ukuze uhlekise kami. Vumela awunginikezanga amanzi ukugeza izinyawo zami. Awunginikezanga lutho ukungihlanza. Mina ngihlezi lapha ngisha futhi ngibuhlungu. Awuzange kunginika amafutha obuso bami. Ube namahloni ukunganga ungemukele noma ungixhawule.
Niyabona?
Ubona mahloni phambi kwezivakashi zakho ube namahloni ukukwenza lona sifazane selokhu engenile nje akenzanga lutho ngaphandle kokuhlikihla izinyawo zami futhi wazigeza ngazo impela izinyembezi zamehlo akhe wazesula ngethawula lezinwele zakho qobo khona ke ngizokukhombisa ukuthi ngabe ngingumprofeti noma cha amen ngiyakuthanda lokho Manje ngifuna ukukhuluma nawe umzuzu nje izono zakhe eziningi zonke uthethelele zone hey ngabe balonakalise igama lakhe na babecabanga ukuthi babenalo bacabanga ukuthi babelimisile babecabanga ukuthi babemlungisile ukuze ivuselelo yakhe yayingeke neze ibe kulowo mphakathi babecabanga ukuthi babone ukuthi onya kwakhe kodwa nje wakuthethe umuntu oyedwa oyemthanda kuguqula isi sonke wazikajani ukuthi usiye lowo muntu womphakathi wakho noma umuntu othile ozohlangana naye na thema naye menzele inkonzo menzele kuthile niyazi ukuthi ngiqonde kuthile bazalane na chema nojesu mthathe menze ukuzikhethela kwakho menzele inkonzo kungakhathaleleki ukuthi noma ubani omunye noma uke wakhokhelwa noma yini akwenza imehluko linda umsebenzi uzowuphele Bungathanda kanjani ukuthi athi noma ngabe ukhulekele abagulayo futhi abangasinda nakuba ukhulekile ukuba uthole ukukhuluma ngezilimi futhi awukwenzanga ukhulekile ukuba uprofete awukwenzanga kodwa nokho into kuphela ungayenza ukuxoxa indaba kaJesu ebandleni lakho noma emphakathini wakini emsebenzini wakhe ubungahle ungenzi ngisho nento yodwa awuholanga umuntu oyedwa lo sifazane kazange aholele noyedwa Kristu kodwa wamenzela inkonzo futhi kwenza mehluko mune kupheleleni komgwaqo umezothi futhi ngithi kuwe zonke izono zakho noma kungekho nowodwa emkhuleko waphendula wona kodwa wena woza ngesisekelo sezwi lami uyeza ngoba ungikholiwe futhi ungenzele inkonzo futhi ngiyasho ukuthi izono eziningi ozenzile zonke zithethelele wena lokho bekungaba kuhle ngokwenele kimi amen yebo mnumzane kulungile bafuna ukuthi izinsuku zezimangaliso sezedlule futhi kanjalo njalo babaqhubeke futhi bakusho kodwa asenzele inkosi inkonzo babeyizonde ngoba babenomona ngayo ingaleso sizathu kuphela babenomona Babezama ukuvuphisa ukuthenya kwayo phambi kwabantu ngokufanayo njengoba bekwenza manje bona ngomlayezo phambi kwabantu kodwa ke banento eshayiwe kunjalo Ngoba kungani bazama ukwenza na ingoba wayemelene nazo zonke izivumokholo zabo nazo zonke izimfundiso zebandla labo nayo yonke into abakholelwa kuyo futhi babebize konke kwabo konke ukukholwa kwabo nokunye kunye wayemelene nakho konke futhi babemzonda ngoba akazange azifuhlele phakathi nabo manje kuba wayengenile wathi oh Kefase ndoda emangalisayo kababa wami ngikumesiya woza lapha Kefase uya bona lawo manzi lapho na niyakhumbula ezantsi eGibhithe uMose umprofeti omkhulu wawaphendula abayikazi yakukhumbula lokho Kefase oh mfo osemncane ngiyazi kahle impela leyo ndaba Ulungile kefase, ngizophendula amanzi manje ekusukeni ukubanga manzi abe yigazi ukukukhombisa ukuthi lo mprofeti uMose akhuluma ngayo. Nakho ke kefase, ucabangani ngakho na? Ucabangani kefase ungumfarisi? Ucabangani ngabafarisi na? Wo, ngicabanga ukuthi bawuhlanga lomangelisayo labantu. Wo, nonke ligcina amasiko baba ngokuyikho impela nje. Niyazi ubungaba kuMesiya. Khabo ubengeke abe nguye. Lokho bekuzoba ngumaka impela ukuthi wayengesuye. Uma ubona uthile eza ethi woza lapha futhi ngizokukhombisa ngizokwenza futhi woza lapha ngizokwenza lokhu futhi ngenza lokho, uyakhumbula khona manje kukhona ukuthile okunethunzi ngakho. Zisuka nje. UJesu wathi angenzi lutho aze ubaba angikhombise kuqale, yabo. Yebo, wayemelene nabo, wafundisa ngokumelene nabo, wabalahla ngokugcina kwabo isa batha wabalahla ngendlela ababegqoke ngayo, walahla zonke izindlela zempilo yabo, wonke amasiko abo, konke kugeza kwabo amabhodwe nokugeza amaketela nokugeza izandla nakho konke kunye wakulahla konke kunci ngokugqoka kwabo. Wathi nigqoke izingubo ezelukiwe futhi nifise izihlale ziphakeme nenze imikhuleko emide nidle amakhaya abafelokazi. Wathi uzokwemukela kulahla okuningi. Awu kumbula ngikudokotela sibani, angina ndaba nokuthi kubani. Wo ndoda wakufaka ngempela abazange ngani la ngoba abamkholwanga, wayeyizwe yabo, wayezama ukuchitha lesi sikejane sezomthetho futhi ukube ubelapha emhlabeni namuhle ubengazama ukwenza into efanayo. Abanye abantu bathi awu manje awulinde umzuzu, sigcina isabatha njalo senza lokhu futhi niyazi sigcina konke lokho futhi sekugcina lokho futhi njalo ngani njalo ngolwesihlanu nokokuthi ngani uma kufika isikhathi zokuzila ukudla izinsuku ezingamashumi amane ngaphambi kwePasika njalo sigcina ulente. Ngiyekele ukubhema izinsuku ezingamashumi amane, ngiyekele ukuphuza izinsuku ezingamashumi amane ngaphambili ngesikhathi sikalente. Wo isiko la ubaba abomthe uma ubumthanda uNkulunkulu awubhemi kwasekuqaleni. Uyamthanda uNkulunkulu wena ngangabhala kwingemuva lebhayibheli lami elincane lokuqala ngake ngaba nalo ngathi ungangibuza imibuzo ubula ucabange lokhu engqondweni yakho. Uma uthanda iNkosi ngayo yonke inhliziyo yakho awubhemi uphuze noma ungabhemi umpilombe noma uphuze noma yikuphi okuphuzwayo ishani futhi lokho kusemi kahle nanamhlanje. Ngikwenzi ngoba ngicabanga ukuthi uyangilahla ngokukwenza, bengizokuyekela ngoba yinto engcolile futhi akumfanele umfundisi kunjalo. Bengingeke ngisho izikhathi eziningi ngangiya ezindlini futhi kukhona besifazane abamile ngaphandle lapho futhi ngingena endlini ngingongoze eminyango futhi udadewethu ubeyoza eminyango ngena futhi Branham uma umyeni wakhe engekho lapho ngaphandle uma kuwudaba lokugula futhi omunye umuntu enami angiyi. Bese kuthi-ke baya ngibize esibhedlela noma egumbini bathi futhi Branham woza ngapha ngingudade usibanibani ovele ekuthinithini ngilapha ehotela ngilethe umama wami uyagula ngithatha umngamu uma ngingamthathi ngizothatha umunye umfowethu. Niyabo angiyi angicabangi ngicabanga ukuthi bekungaba kuhle kimi kungena lapho kodwa kuthiwani uma omunye umuntu engibonile ngihamba ngingena lapho na? Niyabo kungathiwani uma omunye umuntu engibonile ngikwenza na? Niyabo khona-ke into yokuqala niyazi bebezothi ungene phakathi lapho lowo sifazane ubekhona ujahana nabasifazane. Lokho niyabo lokho bekungaba yinto ebengingafanele kuyenze. Niyabo awufanele neze wenze noma yini njalo ngoba ubeke isikhubekiso endleleni yomunye umuntu. Niyabo angikholwa ukuthi bengiyokwenza noma yini engalungile phakathi lapho. Bengiyo futhi ngethembe uNkulunkulu ukungena lapho. Akule ndaba ukuthi into ibiyini bengizoyithemba uNkulunkulu kodwa nokho niyabo futhi ngiyayithanda iNkosi ngokwanele kuze kuthi angeke ngikwenze. Yabo uthando nalo wena ubungeke kwenze ngoba kungumsebenzi ukuthi ukwenze. Ukwenza ngoba uyayithanda iNkosi, awufanele ukwenze kodwa uyakwenza noma kanjani. UPawulu wathi kimi zonke izinto zisemthethweni kodwa zifanele zonke. Yabo uPawulu wayengenze into eziningi ukuthi mhlawumbe ukuthi wayazi ukuthi iNkosi yayimqonda futhi imethemba kodwa kwakungafanelekile kuyo ukuthi akwenze. Ngakho-ke yileyo ndlela laba bomthetho azama ukuthi izinsuku ezingamashumi amane ngaphambili kwePasika njalo siqala ngokuzilo kudla futhi badla nje kakhulu njengoba behlala benza mhlawumbe bathi awu angiwuthandi ubhontshisi ngakho ke ngizoyeka ubhontshisi ngolente ngibezwile bekusho lokho angiyithandi inyama engulubo ngakho ke nje ngizoyiyeka inyama engulube uyazi ngizokuyeka ukuphuza ngenzele ulente omunye osifazana akitshela wathi uyazi ukuthi yini ngiyekile ngolente kulo nyaka mfoti brenemna ngathi chabo yini na wathi sweet wathi angigaze neze ngiwukhathalele kakhulu empeleni yabo nakho lapho khona manje babiza lokho ngokuzilo kudla yabo bomthetho bathi awu ngine niyazi ngingabazile kuye esentweni isikhathi eside sizathi ngiyakutshela ngigcine isikole sangesonto onyaka wonke ngoba uthisha wami uthe uma benikezela ngebhayibheli kulowo ongakaze yaphuthe usuku manje mfowethu leyo yindlela yokuhamba ngingavele ngihambe ngiyozithengela ibhayibheli yabo uma ungayisotsheli ngenxa yokuthi uthanda inkosi ungamane uhlale kude yilokho kuphela yabo ngoba uya lapho ngenxa yokuthi uyamthanda uNkulunkulu ngicabanga ngaleli culo esiculayo libusisiwe kodwa libophayo izinhliziyo zethu othandeni lobuKristu inhlanganyelo yethu yomqondo ofanayo injengalokho ngaphezulu nxa sehlukane ingxenye usinika ubuhlungu bangaphakathi kodwa siyelokhu sixhumene enhliziyweni futhi sethemba ukuphinde sibonane futhi niyabo yilokho kuphela nxa sehlukane ingxenye kusinika ubuhlungu bangaphakathi ngisibonile isikhathi mfowethu mangingalahli thina kodwa ake ngiphapha mise thina entweni ethize ngizibonile isikhathi kuleli banga ukuthi lapho abantu kwakudingeka balinde kuze kube lesithathu ebusuku ukuze bahlangane babe yokukhalela futhi kunjalo ngibone abefundisi bengene lapha futhi bebeyothi kunjani na awu labo bantu benhliziyo yonke nje niyabona bahlangana eminyango bese bethi labo dadewethu bahlangana emuva lapho futhi bagonane futhi bethi dadewethu qiniseka ukuthi uyangikhulekela manje sithandwa ngizobuye ngikubone ngolwesithathu ebusuku uzokhuleka ngeke na ungikhulekele ngizobeka ikukhulekela futhi bekwenza kanjalo lezi ngembezi emehle nabo ngibone bafowethu bexhawulana futhi nje kunzima ukuthi behlukane kanjalo leyo inhlanganyelo yobuKristu yangempela niyabona yabo belindile nje bekhulekelana yebo mnumzane leyo ndlela esifanele sibe ngayo kulungile manje laba bantu abenza lezi zitatimende babengesiye abantu ababi babengaqondile kuba babi bakucabanga ukuthi babenzele uNkulunkulu inkonzo Nabo bafarisi lezinto babengesibo ogweva lezitakwa babengabande bakholwayo babenge babi nje babengalemukelanga nje izwi leqiniso abawemukelanga umoya ngayina babe bambelela ezivumeli kholo zabo lamasiko ababaholi babo babo niyabo wakukhombisa ukuthi babe bathanda abaholi babo nanga ukayifasa omkhulu umpristo ophakeme nampo bonke labo baholi abakhulu nalabo bantu behambisana manje wena chacha njengekatolika ba ungesikho kulahlela kubo into efanayo kuma protestane chacha umkatolika uyamthanda umpristo wakhe futhi ngizomtshela ngezi lenkosi futhi uya bona imisebenzi kaNkulunkulu uthi kodwa ibandla lami alikukholwa lokho futhi uyahamba ukhulume futhi umncinze ngithi ozifazane washo kimi ngelikilanga wathi uyisona kimi ukukulalela niyabo wayengafuni ukuba mubi wayecabanga kakhulu ngebandla lakhe nomphristi wakhe kuze kuba uma elalele noma yini enye wayethembekile kulowo mphristi
Jehovah Witness is loyal to what they believe.
Ufakazi kaJehova uthembekile kulokho abakukholwayo. IBaptist ithembekile kulokho abakukholwayo. IPresbyterian ithembekile kulokho abakukholwayo. Futhi bathembeke nje kanjalo kubelusi babo. Besingeke sethembeke kanjalo ezwini na. Niyabo? Manje uma lezo ngifuna ukulibuza kuJesus. Wena uthi, awu futhi Branham wazi kanjani uma bengenjalo na? Manje uma labo bafarisi labasaduzi nabaholi balolo suku babesukile ezivumweni kholo zabo nasekufundisenize zabo futhi balalela kulokho okwakushiwo yizwi nalokho uJesu ayekusho khona impela nje lokho uMesiya ayifanele kwenze babeyobambelela kuye niyabo kodwa bacabanga kakhulu ngabaholi babo babengesibo abantu ababi babengeke bebe baqambe amanga baqalekise noma yini efana nalokho babengeke bakwenze lokho babengeke baphinge ngani impela babengeke ngani njani babe yofakazela ukukhanda kamatshe kwalowo owayenze into enjalo futhi babengeke bakwenze lokho babengabantu abalungile kodwa into kuphela kwakuyiyo babengesiba abantu bakomoya ngokuziphatha babe kahle kepha akusikho lokho kubalulekile futhi ujesu wabatshelani ngisho nalabo bantu abaqothena wathi ningabakayihle udevele nebo yizwi elibalulekile manje ngizosheshisa ngokusheshe kukhulu kunokwenzeka manje babengacwaliswanga ngomoya kodwa babethembekile futhi babebambelela esivumweni khona sesimoteni sabaholi babo niyabo kulungile inkonzo yakhe yayibonisa imfundiso yabo ileyo indaba manje bukani ngizovele ngikuthathe manje nje bazalane ngizonicela ningigcwelele khona manje ngokuba mude kangaka mhlawumbe angeke nifune ukuthi ngibuyele enye kodwa bukani lalelani lokhu yabo ngifuna ukuba niqiniseke ukuthola lokhu manje babengezivumo kholo zabo futhi babengamabandla amakhulu nabantu abakhulu namadoda amakhulu amadoda angcwele amadoda alungile amadoda amnene amadoda akadla amadoda ahloniphekile amadoda adumile afundile ahlakaniphile akholwayo ngabe kunjalo na futhi sonke siyakwazi lokho
But when Jesus come on,
kukuhle nje njengoba ungathola noma yikuphi niyabo kodwa labo uJesu efika inkonzo yakhe yabonisa imfundiso yabo ngoba uNkulunkulu wayefakazisa ngenkonzo kaJesu Kristu ukuthi wayenaye. UPetro akazange acaphune into efanayo na wathi ninamadoda kwaIsrayeli makwazeke lokhu kini futhi yizwani amazwi ami wathi uJesu waseNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phakathi kwenu niyabo. Niyabo umabona njengoba le ndoda impumputhe yathi akusiyo le into emangalisana ningabaholi bangokomoya besizwe futhi nakho kungena indoda futhi ivula amehlo ami ngamandla kaNkulunkulu yapha nokho nazi ukulutho ngayo yathi lena yinto emangalisayo yayinokuthile yayingenjalo na impela yinakho kulungile yayinakho indoda ebingenza lokhu futhi nokho babengazi ukuthi yayivelaphi manje lokho kwakuyinto emangalisayo manje bukani namhlanje bazalwane niyabo sine siyazi sinokunyakaza kukaNkulunkulu siyazi kwenza izimangaliso kuphulukisa abagulayo kuvusa ngisho abafile kukhipha amadimoni ukhuluma ngezilimi futhi kuhumusha izilimi kuthumela iziprofetho ziyenzeka usikhombise amaphupho izincazelo ephelele ngokuqinile kodake akusiyo into exakile ukuthi abaholi abakhulu bayebengathi sasiyizigejane sabantu abahlanyayo lapho bekabaholi besizwe abaholi bamabandla na leyo into emangelisayo kuyini na kusalokhu kungumona umoya namandla nezwi likaNkulunkulu kulezi zinsuku zokugcina kubonakalisa imibhedesho yabo nezivumukholo yilokho kuphele kukhona kukho abaphuphuthekise abantu ngakho-ke bazalwane bami abancane nonke nina iniphuma lapha kula mabandla bambelele zwini likaNkulunkulu unganyakazi uma ungeke ukwenze kwenzeke ungami endleleni yomunye umuntu yema lapho ushaya emnyango wesango ukhomba nje kukho ngqo kunjalo hlala lapho ngqo ningaqala ukushisekela kweqile ngoba kuzokubonisa kodwa uma uzohlala ngeqiniso nobungcwele nangalelozwi uNkulunkulu uzokuqinisekisa wena kunjalo inkonzo yakhe yayibonisa izifundiso zabo nemibhedesho ngakho-ke bathathe lonke ithuba lokumxosha ababengayithola yonke into ababengayithola ukuze bamxoshe bakwenza bezama ukuthi awu manje bukani lapha usibanibani lona nangu ohlezi lapho ngilikilanga idlili kasimoni onochoko akukho nelilodwa igama lokuthi wampilisa wayenochoko akukho lutho olushoyo ukuthi wampilisa kunjalo wedlule ngasechibini lasebethesda futhi lapho kwakulele abantu cishe abazinkulungwane ezimbili izishosha izimpumputhi izinyonga abashobeneyo futhi wahamba wawelela kumuntu oyedwa futhi wamphilisa futhi wasuka wahamba bathi awu manje ukuba ubengumesiya ubezobaphilisa bonke ukuba ubegcwele ububele njengoba nonke nithi njalo ubezoba nesihawu kubo bonke yonke into ababengayithola ukuphosa umaka omnyama kuye bakwenza konke ababengakuthola bakuphonsela kuye kulungile bathatha lonke ithuba ababengalithola ukususa ukumsusa Babuzo kuzalwa kwakhe kuzalwa kwakhe kwakule mbuzo babeka lokho phambi kwabantu bakwazange ukuqonda ukuthi wazalwa kanjani ukuzalwa intombi futhi Joseph uyise wakhe wayefanele ukuba ngumazi futhi azalwa ngaphambi kokuba uJoseph noMaria abashade baphosa lokho phambi kwabantu yabona umzane niyabo yini engiyishoyo manje na bamaka ngokumnyama niyabo bukeni ovelaphi na bukani umhamba wakhe akangaphezu kukanondindo wasengwakeni ube nalengane futhi ngemuva kokuthi ingane sizaliwe wayesevele ekhulelwe umntwana wayezozalwa bese ke uJosepha wamshada ukufihla khona ke uyafika ngapho nohlobo oluthile ngani ngomsebenzi kadevele nibona na lolo hlobo lokuzalwa baphosa lokho phambi kwabantu bengakufundi ebhebhelini uIsaya wesishiya galolunye isithupha intombi yokhulelwa yabo kwakuyini na baqhele ezwini yilokho ke baphosa izithembe zinyama ebhungeni lakhe madoda ahlenibekile nazi ukuthi singabafundi bakaMose na nazi ukuthi izinceku zikaKristu na nazi ukuthi sihlole imibhalo nsuku zonke na futhi asinayo neyodwa into bathi uMesiya ubezokuza ethempelini lakhe akukho nelilodwa izwi lakhe elize ethempelini ukuphi yena na wavela kusiphi isikole na buzani noma yimuphi kubazalwane bobabili amaMethodist namaBaptist namaPresbyterian niyazi abafarisi abasadusi kanjalo njalo hloboni ekhadi lenhlanganyelo aliphathayo na likuphi igunye lakhe ngishona kushumayela na akagaza kugcotsha kanalo ngisho ilungelo lokushumayela wathi ukugcotshwa kwami kuvela kuNkulunkulu imisebenzi yami iqinisekisa lokho engiyikho kunjalo angidingi ukuba ngibe namaphepha enu niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na Baphosa lokho imfundiso yakhe ngani bambize ngoBelzebule imfundiso yakhe abakwazanga ukuyiqonda ngani akavumelani na wonke amasiko obaba akavumelani ngisho nabafarisa akavumelani nabasadusi akavumelani nalo lonke iqembu labo manje uyitholaphi imfundiso yakhe na kusukela eBhayibhelini kusobala Hawu wena uthi awu manje ngazi kanjani ukuthi lokho kunjalo na uNkulunkulu wakusekela ilokho indoda empumputhe yakusho kuyinto emangelisayo uma niqinisile kakhulu futhi yena unephutha kakhulu lokho angathatha amandla kaNkulunkulu futhi avule amehlo ami futhi anikaze nibone kwenziwa namanje ngisho leyo yinto emangelisayo Oh hey, ngithanda ukuchema na, lithani na impela. Nithi ningabafundi bakaMose, futhi niqinisile kakhulu, futhi yena elephutha kakhulu. Kodwa angilibone nenze izinto azenzayo. Amen. Kulapho ifundiso yakhe bamchivazile konke ukuzisho kwakhe bathi akanakho ukuzisho kwakhe kwakungalungile ngokuba nguMesiya bengaba kanjani kuMesiya ngezi ebandleni na bengaba kanjani kuMesiya na futhi silapha ukhilimu kaIsrayeli kodwa ukhilimu usumunje niyabo wo yebo mnumzane usunezimpukane kuwo ngakho bafanele bengule lokho bakususa Ngakho ke wathi silapha ibandla abakhethiweyo siligcinile isiko siyigcinile imithetho kaMose senze zonke lezi zinto futhi kwehlele phansi kanjena futhi lapha le ndoda iyafika futhi chivaza kuzisho kwethu ngaphandle kwalokho abapriesti bethu abangcwele ubaba wethu ongcwele owenza lokhu nowenza lokho nalo lonke lolu hlobo lwezinto nabo bonke abantu bethu abakhulu futhi ubabiza kodeveli bese kugezi biza yedange ndodala kaNkulunkulu Oh hey niyabo bazama ukuphonsa lawo mathunzi egameni lika Jesu naku Jesu ukuba bakuthole phambi kwabantu ukuthi ngakhulu obekungashiwo lapho kodwa uthathe isikhathi esiningi kakhulu kodwa yini na kodwa izwi nemisebenzi kwamqinisekisa amen Oh kuba khona iqiniso abamiselwe ngaphambili ababemiselwe ngaphambili ukubona lokwazi inkonzo yakhe wayelapho ke kungakhathaleki ukuthi wabe wavula umlomo wakhe ngane noma yini babazi ukuthi wayenjani haleluya No wena ndinde umdadlana waphumela lapha emthonjeni ngalelo suku ukuyothola ibhayibheli lamanzi futhi indoda ephakathi nendima yempilo ehlezi lapha yathi ngiphuzise wathi ngani akusile isiko ngini majuda ukucela usifazane wasisambaria kunjalo wathi kodwa kube bewazi ukuthi bani lona obukhuluma kuye manje wacabanga nanga umjuda oyiqalaqala waphenduka wathi ngiyabona ngumjuda futhi uma ngumjuda kusobala uyakhona futhi wena uthi ukukhonza eJerusalema kodwa ubaba wethu u Jakobe waphuza kule mthombo futhi waphuzisa izinkomo zakhe lapha futhi amanza ajulile futhi awona lutho ongawakha ngalo futhi thina sikhonza kule ntaba Wathi awumumzuzu hamba ulandendoda yakho futhi uze lapha wathi anginayo indoda wathi ukhuluma iqiniso wathi unayo isihlanu ubune isihlanu lelo hlelo nayo manje ayisiye yakho
that little prostitute predestinated
Lo wona ndindumncane emisele ngaphambili sengiyambona ehlisa leyo mbiza futhi wathi mnumzane ngiyabona ukuthi ngumprofeti yabo
See that seed was laying there The only thing it needed was
Yabo leyo mbewu yayilele lapho into kuphele idinga ngokungamanzi futhi amanzi ayewele kuyo Ngingathi ewele kulabo bafarisi bathi nguBelzebule ayengeka lethe lutho kwakungeke lutho lapho ngaphandle kokhula ukuba yeze kulo kwengekathi leyo mbewu emisele ngaphambili ishaye lawo manzi okuphila wathi mnumzane ufanele ube ngumprofethi ngiyazi ukuthi lapho umesiya efika uzositshela lezi zinto wathi nginguye okhuluma kuwe Washiye lo mbiza futhi wangena emzini wayenokuthile ayengakusho wathi wozani nibone umuntu okutshela izinto ekizenzileyo kungebe nguye impela umesiya lona na yabo wachema noJesu kunjalo Into emangalisayo kwakungesiyo na bonke abafarisi nabasadukisi abamazanga futhi leno ndindo wamazi nyabongani na labo ababemkholwa futhi bemthanda futhi bebona izibonakaliso zakhe babazi ukuthi lokho kwakuyizibonakaliso sikaMesiya akukho kusondela kukho babekwazi ngenkathi uNathaniyeli omdala enyukela lapho mhlawumbe ngaphambi kukaFiliphu wathi manje angazi ngalokhu uFiliphu ngibone izinto eziningi zivuka kulezi zinsuku zokugcina ngiyazi kulezinto ezinto nike ziqhubekayo kodwa wakhuphukela lapho phambi kwakhe wathi ngizohamba ngiyomlalela futhi ngibone ukuthi uzothini wakhuphukela lapho futhi uJesu wathi bheka umIsrayeli okungekho nkohlise kuye wathi rabu ungazani nini na wathi ungakabizwa kuFiliphu uphansi komuthi ngakubona Yini kwakwenza na amanzi yashaya leyo mbewu yayimisele ngaphambili ohe ngenkathi kukwenza wathi rabu indodana kaNkulunkulu inkosi kaIsrayeli Kwaku yini na imbewu yayilele lapho ilungele uNkulunkulu wayihlwanyele emuva ngale yangaphambi kokusekela komhlaba kufanele kuveze kukhanye ngaleso sikhathi ngo haleluya Lokho kuma kwami khona lapho mfowethu lapho engikholwa khona khona lapho ngakushumayela futhi kuwela lapha nalapho futhi bahamba ngalendlela nangaleyo ndlela akwenzi imehluko kwenye indawo kuzoshaya imbewu futhi ngenkathi kukwenza kuzondizela phezulu empilweni kanjalo ngokuqinisekile impela nje njengezwe yebo mnumzane njengolo mfana impuputo wathi lokhu kwenziwa ukuze imisebenzi kaNkulunkulu ingahle yenziwe ibonakaliswe yabona yebo wayazi ukuthi yini eyizokwenzeka impela wakwenza kulungile manje abamisele ngaphambili ngekathi bebona izibonakaliso zakhe zangokomphalo babazi ukuthi zilaqinisekise imisebenzi noma imisebenzi yaqinisekise izwi ukuthi izwi laliqinisile babemisele ngaphambili ukukubona futhi babesemqeni ngowo ulibona futhi bali Ngeke bathi emva kokuba sebebonile ukuthi babengeke bafike endawo ngoba abantu wayimisela ngaphambili kuphileni kuphakade babezokuthola lokho kuphela konke ubaba ngiphe khona kuya kuze kimi futhi konke lokho kuze kimi ngizonikeza ukuphila kuphakade futhi ngimvuse ngosuku lokugcina ngeke kube khona noyedwa wabo olehlekayo amen ngibambelele kulokho kungabi ngemisebenzi kungabi ngezenzo kungabi ngamandla kungabi ngempi ngomoya wami kusho uNkulunkulu kungabi ngengikwenzileyo engiyikho noma ngizoba yikho kodwa lokho ayikho futhi ngikuye futhi noma ngabe yini ayiyo ngiyingxenye yakhe amen ngisindisiwe ngoba ngiyingxenye yakhe futhi yena uNkulunkulu futhi ngiyingxenye yakhe ngokuba yindodana yakhe kunjalo ngakho ke akusikho ngikwenzileyo engizokwenza yilokho akwenzile lokho ukwethemba kwami khona lapho kulungile lapho ke babonile ukuthi angeke bafikelele ndawo ngizokweqa lena embali emibhalo lapha babonile ukuthi angeke bafike ndawo naye ngakho ke niyazi into elandelayo ababefanele bayeze ukuzama ukumsusa insimini bahamba futhi bathi kubazalwane bakhe nomama wakhe niyazi ukukhathele kabi kabi nifanele nimthathe nimbeke eceleni kwesikhashana leso sigejani zabazenzisi abazange nje into kwakungukuthi babengafuni nje ukuthola into ababengafuni kuyenza babefuna kumxosha kwakungekhona ukuthi babecabanga ukuthi wayekhathele kakhulu babengathanda ukuthi asebenze kuze kube sekufeni kodwa njalo uma ephuma izimangaliso ziqale ukuthululeka izwi likaNkulunkulu laphuma mina bengingethanda ukumuzwa yemi phezulu lapho ngalelo suku okuyinilo lwandle ngekathi ebizo Simon Petro futhi wathi ngilandele bengiyothanda ukungena esinqamini futhi ngihlale phansi lapho ngishiye amanetha ami futhi ngishiye uthi lwami lokudoba futhi crazy futhi ngihlale phansi lapho ngencike emuva esinqamini futhi ngimlalela shumayela ngekathi engena kulowo womkhumbi oh hey hey bengiyothanda ukuba ngimuzwe lapho yesho lokho wozali kimi nina nonke nikhathelene nisindayo ngizoniphumuza amen ngikathanda ukumuzwa ekusho bazama ukuthwela umama wakhe nabo ukuba bamsuse enkundleni bathi aw uyazi usebenze ngokuqile ngiyakhola ukungcono nimsuse kuleyo ndlela noma yiphi indlela into ukubaba mtosho yilokho kuphela ababekufuna yebo mnumzane futhi abaningi abahamba naye ukuthola nje indawo yokumcupha belikwazi lokho na abantu balandela behambisana naye ukuthola nje indawo bamnika ngelinyilanga upeni futhi bathi rabi ngaphambi kokuba bamnike upeni bathi rabi singamajuda siyazi ukuthi ungumuntu omkhulu kaNkulunkulu oh lowo mzenzisi niyabona ya thina siyazi ngumuntu omkhulu kaNkulunkulu yebo mnumzane rabi babehambisana ngqo naye oh sawubona kuselifwe Oh sijabule kakhulu ukuthi ngaphezulu lakithi oh sijabule kakhulu ukubona singabakho ngempela amazinyo lezinzipho lezizizintswane wethu uma uzoba nemvuselelo singahle sibambisane ngisho nawe niyabo abazama ukukwenza ukumbekela noxhaka niyabo bathi manje siyazi ukuthi wena ungumuntu omkhulu kaNkulunkulu wena ukhethe umuntu awesabi lutho ngaphandle kukaNkulunkulu futhi siyazi ukuthi lesibindi Oh, awesabi ngomlayezo wakho. Siyazi kuprofethi mkhulu ngoba akekho umuntu ongenza kanjalo futhi engesabi ngomlayezo wakhe ezinsukwini ezinjengalolu. Ngaphandle uma ubengumprofethi kaNkulunkulu, uyazi lapho yemi khona. Ngakho ke siyazi, awuhloniphi umuntu, akukho umuntu rabi ungumuntu omkhulu. SingamaJuda sikanye nawe ngomfo wethu impela sinjalo. Manje rabi kulungile yini ukuthela kuKesari na? Oh, lesi sigejane sabazenzisi. Hey, linda umoya ongcwele wawunaye waye ngumoya ongcwele yebo wathi na upeni na uthi oh yebo yebo yangi na upeni yangi nawo wathi nginikeze wona wathi ungabani umbhalo okulowo na wathi okaKesari wathi khona ke nikeze uKesari okukaKesari okukaNkulunkulu okungokukaNkulunkulu bambekele noxaka bezisho ukuthi bangabangani bakhe kubonakala sengathi akekho owaye ngamqonda babehamba naye sikashana bese ke bemcasukele futhi bahambe babeyothi oh awu sicabangile sicabangile impela ngisho abafundi bathi sicabangile impela lo kunguye bezo kuze kuba ngisho uJohane wathumele wambuza unguye noma sifuna ubunye na niyabo Oh impilo enje ayifanele iphile niyabo futhi ekwazi lokho kodwa wayenhloso eyodwa inhloso eyodwa ukwenza umsebenzi kaNkulunkulu abaningi bahamba naye ukuthola indawo nje yokumcupha Manje ngiyethemba akusikho ukuthuka kungcwele uma ngithi kuyafana namhlanje abaningi bangena futhi balandele umhlangano ukuthola nje indawo bakubone ukukhulekela omunye umuntu lapha kungekudala uDede wethu thize okhonza kuleli bandla waye kwelinye ibandla lapho uNkulunkulu wayenza konke kwenzeke futhi lo Dede wethu wathi komunye uDede wethu wathi uyazi lo muntu ongakhulekela abagulayo wathi ufanele abe nene nempilo enqobayo impela futhi wathi ufanele nje akwazi umndeni wakhe yonke into iphulukiswe ezweni elikhulunyiwe kanjalo futhi elinye nenekazi kwenzeka ukuba libe ngelase Jeffersonville futhi ngineqiniso ukuthi akekho ozofanele aze ngaphandle kwalokho uJesu akusho phakathi kwabantu bakini uqobo niyazi izwi lakini kunjalo ingalesi sizathu ngikungahle kube yilokho njengamanje okusondela kungahle kube ukuguquka kwesikhathi yabo futhi wathi uyazi thini wathi ayikho le yodwa ezingane zakhe ngabani nokuhogela ngaphandle kokuthi ayise kudokotela empofu ehliswe isithunzi into edukisiwe kanjalo niyabo Niyabo usifazane oyifuna nje kulahla wathi uma izingane zakhe zigula uziyise kudokotela noma ungubani onengqondo uyokwenza into efanayo ya
people can't understand
Abantu abaqonda ukuthi umuthi uthunyelwe nguNkulunkulu ngani bazalwane uma kungenjalo ungoka devil impela kunjalo uNkulunkulu lapho umuthi ungeke ufikelele khona impela umuthi ungoka uNkulunkulu awela ukuthi ngazi inqaba yodokotela nje oh yebo futhi ngazi inqaba yabashumeli bayindlela ifanayo nabo akusiye umuntu owuphetheyo yelokho oyikho yazi abantu abaningi uphethe izwi likaNkulunkulu abakholela ekuphulukiseni ngokaNkulunkulu abakholelwa ngisho kuNkulunkulu kunjalo kodwa bayaliphatha ngokufanayo nje kunabantu abaningi phandle lapho nemithi nokuhlinza nezinto abaphika uNkulunkulu nakho konke okunye kodwa kukhona abaningi abamkholwayo futhi ngakho-ke uma kusiza abantu kungokukaNkulunkulu angidingekile ukuba angidingi ukuba ngithathe leyo moto futhi ngiyigibele ngiye ekhaya kulobu busuku ngingahamba uma ngifuna kodwa uNkulunkulu ungenzele imoto ngakho-ke ngiyambonga uNkulunkulu ngayo zonke lezi zinto zivele kuNkulunkulu kodwa zisebenzise ngenqondo ungasangani ngazo niyabo into efanayo ngakho-ke lokho yilokho-ke niyabo ukuzama nje ukuthela ukuthi ize kulona osemusha ophendukile ukonakalisa igama labo boyigama lemisebenzi kaNkulunkulu yabo babefuna ukulona njalo uma umntwana egula omunye wabantwana bakhe ubayise kudokotela impela bengingakwenza khona ke uma udokotela engeke ngizocela uNkulunkulu asize ngaphambi kokuba ngiye lapho khona ke uma udokotela engenakwazi lutho ngakho khona ke ngizomyisa kukuthe ukuphakama kanjani ehe kunjalo yebo mnumzane oh kuyafana nje namhlanje bazama ukuthola unochaka ndawo ndawo
But notice, he never rebuked him. He went right with him.
Wayebazi kodwa qaphelana akazange abakhuze wahamba ngqo nabo ehe wenze into efanayo manje uhambisane nabo ngqo ubakhombisa umusa wakhe kunjalo nakuba benza ngakho konke ngokumelene naye ngani na ngoba uyabathanda futhi wahamba nabo
But they're always ready to call on him.
Kodwa njalo bakulungele kumbizo dabeni lophuthumayo bafuna yena ngale nkathi bafuna bayohlekisa ngomuntu othize ngokumemeza bayohlekisa ngomuntu othize oshumayele ukuphulukisa ngokaNkulunkulu bathi abakholelwa kukho abakakuli njengokonelo kwamanje ngibezwile abaningi Wosifazane fa lapho nje ngigijima ngenyuka ngezilebisho ngathi ngangishumayela khona lapha lendoda emile khona lapho eminyanga ingibiza wayesihambile wedlula wayehlala phezulu emgoqweni lapha futhi wayenenkomanzi phandle lapho futhi wathi uma inkomazi yami inalolo hlobo lenkolo uBilly anayo bengiyibuyilala inkomazi ngaphansi kwehoyo kusukela ngaleyo nkathi washayeka futhi wayise esibhedlele intombi enhle futhi ngaphuthuma phandle lapho umyeni wakhe wayekatelika Futhi wathumela kuyimi uyafa futhi uhambile amehlo akhe ayihambe avuvukala wathi mbizeni 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 ngokushesha ngokushesha futhi umfowabo wagijima phezulu futhi wama lapho emnyango futhi salinda futhi salinda futhi wayelokhu engiqweba futhi indawo yayigcwele phama abantu futhi heva kwesikhashane omunye umuntu uyafika futhi wabeka inothi edeskini lapha lalithi lalithi othize uyafa esibhedlela futhi ngiyakholwa umfowethu Graham Snelling ngathi thatha indawo yami ngize ngihambe futhi wayezoma nje ahole ukucula wayengabiziwe ngisho futhi ukushumayela ngalesi sikhathi uyakhuphuka ukuhole ukucula futhi ngaphuma futhi ngangena emotweni yami futhi ngaphuthuma laphaya futhi nje lapho ngenyuka ngezitebhisi wadonsa uphefumulo wakho ugcina futhi kusobala izibilini nezinso yonke into yenza futhi ngagijimela phakathi lapho futhi base bevele bebumbozile ubuso bakhe nephungeni namandla laphuma nxa zonke kanjalo nalowo mhlengikazi omdala Hale milapho wathi 40 pranem uqabalase ukuphefumula kwakhe kokugcina ngawe ezama ukukulungisa kodwa bese kulethi kakhulu ngale yonkathi niyabona ya futhi ungona ngesikhathi esisodwa kaningi kakhulu yazi futhi wayethi akabe ukujula ebusweni bakhe wayenezinwele zibomvu okusagolide owesifazane omuhle ngempela futhi izinwele zakhe eziphukuliwe zazibhubhuzela zonke amehlo ansundu amakhulukazi ayephusheleke ngaphandle futhi evaleke ingxenye futhi amachashaza ebusweni bakhe ayesefike endleleni njengokuthi ukudonseka okunjalo aze yaphumela ngaphandle njengamangumunga kubo bonke ubuso bakhe futhi umlomo wakhe wawuvulekile futhi ngahamba ngawelela lapho futhi ngambuka futhi lapho umyeni wakhe wayemi lapho wayesethi Billy nakho bekuyiko wathi ngikakeleka ngifuna umkhulekele ngoba useye esihlanzweni ngathi ini wathi umkhulekele wathi useye esihlanzweni wedlule ngasebandleni lakho cishe amahora amabili edlule futhi the uma inkomazi yethu ike yathola uhlobo lenkolo yakho ubengayibulala inkomazi ngiyabo wathi umkhulekele ngathi isikhathi sesedlule kakhulu ubefanele ahlanze umphefumulo wakhe lapha angaze yafike kwenye indawo niyabo kunjalo
oh
yebo kodwa besihlale simfuna ngesikhathi sokuhlupheka abantu ngibezile bethi angikholelwa kuNkulunkulu makazi limaze eqobo lwakhe kabi impela kanye ubone okuqala azombiza ngisho abafundi bakhe ngesinye isikhathi ngenkathi babesisivunguvungwini nakuba ngenkathi bembona babethe kumesaba kancanyana abazanga nje ngempela ukuthi bakuyini bathi ngumoya futhi bamemeza kakhulu kodwa nokho wonke amathemba okusindiswa ayesephelile ngakho ke bamema ukuba ngene
Yeah,
lapho njalo noma ngabe uyasola kancane noma cha lapho honke amathemba lingasekho uyathanda ukumema ukuba ngene yeah bamngenisa ngoba babe nesidingo sakhe kunjalo niyazi bengilokhu ngizibuza ngesinye isikhathi mhlawumbe yingakho iziphepho zifika sewake wakucabanga lokho na wahlala phezulu lapho futhi wababhekisisa baze baba nesidingo sakhe futhi khona ke uyafika enkundleni
So
ngakho ke sikazibona isidingo sethu sakhe manje siyabona ukuthi isiphepho siyeza mfowethu asicheme naye kulobu busuku sicheme nezwi lakhe ngiyayeka lapha asicheme naye asiwena nami bazalane sijoinane naye kulobu busuku isiphepho siyeza futhi ungalindi isikebhe sincane size sicwile asimkenise exolweni lethe lincane manje Ngakho ubekelele bese uthi angiziqondi zonke lezi zinto futhi Branham ubone uma sisho noma yini ngaphandle kwalokho okusezwini niyabo uma kukhona noma yini lapho ngaphandle kwalokho athembisa ukukwenza ngakho kubukeke kancane njengesipoki kuwe ngezingizikathi uyacabanga oh hey angikuqondi lokho kodwa kuzoba nesuku lapho lokho kuphila kwakho kuzohamba angeke kubukeke kukubi kakhulu kuwe ngale nkathi uma wazi ngokwa kho uzofanele ubuyele kuNkulunkulu owakudalayo uzofuna kumngenisa ngalonkathi asimngenise manje ngaphambi kokuba isiphepho sibe sibe kakhulu kunalokho esiyikho ngifuna yena enhlizweni yami ngifuna yena kakhulu empilweni yami kuze kuthi bonke bumina bami bucwale ukuthi ingqondo yami imicabango yami konke kwami ngiyikho kubuswa futhi kulawulwa nguKristu Jesu ngifuna ukulahleka kakhulu kimina ukuthi konke ngikwaziyo nengikubonayo ngu Jesu Kristu futhi ngifuna ukuza phambi kweni nonke uma uNkulunkulu wezulu enivumela ukuthi nibe nalezi zinto engikhulume ngazo ngenkathi ngifika phakathi kwenu ngifuna ukwazi uKristu yena obethele ngifuna ukwazi inkazimulo nezindumiso eziyigukuzi kaNkulunkulu ngihlale phansi phakathi kwenu futhi ngizwe umfundisi oyedwa esukuma futhi anikeze udumo kuNkulunkulu kulokho akubonile kwenziwa ebandleni lakhe omunye lokho akubonile kwenziwa ebandleni lakhe omunye lokho akubonile kwenziwa ebandleni ke yilokho impela abakwenzayo futhi lapho behlangana ndawonye futhi bahlangana enhlanganyelweni ezenzweni zesine babebuka lokho uNkulunkulu ayekwenzile ngapha lokho uNkulunkulu ayekwenzile ngapha futhi uPetro noJohane babeshayiwe futhi benza isithembiso sokuthi bazo lokho ababezokwenza kubo uma beke baphinde bashumayele egameni likaJesu futhi babuthana nabantu babo futhi bonke bakhuleka ngathi yonye futhi bakhuleka intendweni kaNkulunkulu futhi bacaphuna umphalo kungani abahedeni badlanga nabantu bacabanga into eyize na futhi ngenkathi bekhuleka umoya ongcwele wazamazamisa indawo lapho ababebuthane khona ndawonye yilolo hlobo lomhlangano esiludingayo lokho esifanele sibe nako bazalwane asiqiniswe ngezwi likaNkulunkulu ngomoya kaNkulunkulu ngamandla kaNkulunkulu Futhi zibani zethu zikhanye kakhulu manje ukuthi sizoba njengoStefano wamalapha indoda eyodwa iyodwa phambi kwalowo mkhandlu waseSanhedrin wamadoda ayingxenye yesigidi mhlawumbe imi lapho onke khomba ngomunye wawo wokusole busini bakhe ngikathi lowo mfo omncane ephuma lapho wathi wayekhanya njengengelosi angiqondile mhlawumbe ukukhanya ebusweni bakhe kanjalo. Ingelosi ayidingi kubani ukukhanya kuyo, kodwa ingelosi ngumuntu, noma ingelosi iyisithunywa, futhi iyisithunywa esaziyo ukuthi sikhuluma ngani. Waphumela lapho futhi wathi, madoda nani bazalwane, nawo baba obaba bethu eMesopotamia ukuthi bakhishwa kanjani, no-Abrahama nokunye nokunye, futhi kuqhubeke kusibanibani. Futhi khona-ke wehlela ephuzwini elonakalisayo wathi, woni nabontamozi elikhuni abangasokile enhliziyweni nasezindlebeni, kungani nimelana njalo nomoya ongcwele na? Njengoba kwenza oyihle nani nenza kanjalo? Wayekwazi impela yemi kukho yingaleso sizathu ayecobezela, wayengabesabi nakancane, wayemazi lowo ayemkholiwe. Ngihlela lapho kufa kungongoza emnyango wenhliziyo kaPawulu ongcwele, futhi wathi, ngiyazi kulowo engikholwe nguye, futhi ngikholisekile ukuthi uyakwazi ukugcina lokho engikunikele kuye ngokumelene nosuku. Amen. Inkosi inibusise bazalwane, ngiyaxolisa ngiyanigcina ilapha kuze kube imizuzu engamashumi amabili nanhlanu ngaphambi kweleshumi nanye. Ngiyazi ukuthi lokho akutshelekile yini, ngiyaxolisa ukukwenza, kodwa nibe kahle ngempela kulobu busuku. Akekho kini uhambile, nihlalile futhi nanakisisa, futhi ngiyakholwa futhi ngiyathemba ukuthi kokwami uncane okwephukile ukukhuluma okunokwethuka ukuthi uNkulunkulu umoya ongcwele endaweni thize uthululele ngaphandle imbewu encane enhliziyweni yakho ukuze amandla kaNkulunkulu ezoshaya futhi ayilethe kuphileni, njengowesifazane emthonjeni nabanye abamisele ngaphambili kuphileni okuphakade. uNkulunkulu anibusise. Futhi Neville, uzosikhipha noma yini ufuna kuyenza na, unjani na nje?
Do you love him?
Amen.
Will you serve him?
Amen.
Will you believe him?
Amen.
Niyamthanda na, nizomkhonza na. Amen.
Amen. Will you serve him?
Amen.
Will you believe him? Amen.
Amen.
Amen. We want to sing it. Amen. 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 The Bible's true. Amen. I believe it. Amen. It's the word of God. Amen. 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 Let us stand.
Asukume.
Amen. 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 Lord, we love you. Amen. 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 We believe you're coming. Amen. We're ready to meet you. Amen. Come, Lord Jesus. Amen.
Siyakhuleka uNkulunkulu ukuba sibe ngokwethu okwedlula konke ngazo zonke izikhathi ukumkhonza.
Amen. Amen. Amen.
Ngiyethemba uzonibusisa futhi anivikele futhi anigcine futhi abhekisise phakathi kwethu futhi anokhele aningenise embusweni wakhe ukuba nenze imisebenzi emikhulu futhi angisize ensimini size sibonane futhi.
Amen. 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 Amen.
Ngizonikhulekela, nizongikhulekela na.
Amen. 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 Our Father,
Baba wethu sibuthene kulobu busuku egameni lenkosi Jesu edumileyo, lelo elithandiweyo negama elithandekayo sonke esilithandayo nesilithandisisayo. Ngicabanga ukuthi amaqembu abantu phansi kwedlule eminyakeni eminyake ngabashumi amathathu noma ngaphezulu sihlangane kulesi esidadlane sakhiwo sihlale kanjani sazungeza sitofu nezinyawo zethu zibulawa amakhaza cishe impela futhi sihlale lapho nezinyawo zethu phezulu esitofini futhi sikhuluma ngenkosi uJesu ngicabanga ngezinye izinyawo ezigugu ezake zanyathela phezulu komhlaba ezahlala nalezo zinyawo phezulu ningalapho ngicabanga ngofowethu omdala Stuart umfowethu Sparks umfowethu George the Ark eminingi eminye imiphefumulo igugu yake yahlala nezinyawo zayo ngakuleso sitofu usuhambile ukuyohlangana nenkosi yayo kulobu busuku iphumule ngaleya ethuneni ilindele lokho kubizwa kwaphezulu bayilwile impi bakugcinile ukukhola baliqedile ibanga futhi manje balindele umkhwele wokulunga inkosi umahluleli olungileyo ayobanika wona ngalolo suku Baba uNkulunkulu sakhuleka ngenkathi sinikela leli bandla lincane khoneni futhi sathi Nkosi Jesu malime nabantu babe kulo lapho wephula iziphakaphaka ukufika kulokho kuyimfihlo ukuhamba kusheshayo kwebandla uNkulunkulu ngiyakhuleka ukuthi imiphefumulo ezoza kuleli acharo imiphefumulo ekukhonzile imbewu yevangeli ehlanyeliwe emuva naphambili futhi emuva naphambili nasemuva naphambili ngaphesheya lapha eminyaka engamashumi amathathu esikhole ukuthi iningi lalabo bantu abayigugu bayoba lapho ngalelo suku ngenxa yalemizamo ebuthakathaka esiyibeke ngaphambili ukulethe izwi kuleyo mpilo emisele ngaphambili siyakubonga wena ngakho futhi siyethemba kuNkulunkulu kulobu busuku ukuthi akekho noyedwa khona manje kodwa oyoba khona ngalelo suku embozwe ngegazi obambelele kuJesu siphe khona baba sethembele kuye manje sizohlangana lapha futhi ngesentekuseni iningi lethu futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzohlangana futhi usihlephulele isinkwa sokuphila uNkulunkulu sizokhumbula umfowethu uRadela inendawo yakhe phezulu lapho labo abagogobele naye yibane lo mfano yigugu Nkosi ngiyakhuleka njengoba ngibonile khuphuka ngibone laba bafo abasebancane ngiza sengathi bangoTimotheu bami ngiyakhuleka baba ukuthi uzobusisa umfowethu uRadela lenkonzo yakhe Busisa umfowethu Juni Jackson. Oh uNkulunkulu siyakhuleka ukuthi izibusiso zakho zizoba phezulu kwakhe, phezulu kukamfowethu Crazy, phezulu kwamfowethu Snelling, phezulu lo omunye umfowethu lapho othatha indawo yakhe, nomfowethu Bill nomfowethu bonke laba bafowethu lapha Nkosi, nomfowethu Neville nathi sonke Nkosi. Sikhulekela ukuthi nje izibusiso zakho ziyo mamatheka phezulu kwethu ukuthi umusa wakho uzoba yilokho konke sikudingayo Nkosi ukuba siqhubeke. Ngathi singekhohlwe neze ukuphawula okuncane kulobu busuku nakuba lowo wesifazane omncane emi lapho engazi ukuthi ukuphela kuyoba yini kodwa uJesu wayedinga kunakwa futhi wayemnika khona yebo egeza izinyawo zakhe into ethize enganakiwe ukuthi ngishona labo abazisho ukuthi bayizinceku zakhe behluleka ukukwenza futhi babezama ukuhlekisa ngaye kodwa wamenzela inkonzo engabhekile umvuzo futhi angeke kube khona okukhulu okunikezwayo uNkulunkulu sengathi singenza kufanayo sicindezele nje siqhubeke futhi senze inkonzo kaNkulunkulu futhi konke esilangazelele ukukwenza Nkosi ukuzwa ngalolu suku kwenziwa kahle inceku yami enhle nethembekile ngenani ezindokozweni zeNkosi elungiselelwe nina selokukwasekela umhlaba uNkulunkulu sivumela senze lokho futhi sicine inhlanganyelo komunye nomunye futhi kangathi umoya ongcwele ungaba nathi futhi sihole futhi siqondise kukho konke sikwenzayo futhi sinikeze impilo ende mhlawumbe uma kungenzeka ukubona kufika kwenkosi uJesu sikucela egambeni lakhe amen
bless be the time that bind our hearts in Christian love the fellowship of kindred mind is like to that above when we asunder part now it gives us inward pain but we shall still be joined in heart and hope to meet again.
Ipapeli lati bahlabelele ihubo futhi baphuma uNkulunkulu anibusise manje ngize ngiphinde ngilibone futhi ngesonde kuseni inkosi Thanda nisale kahle Jim angizange ngithole ukuxhawula kulobo busuku uNkulunkulu akubusise inkosi ikubusise